Asiqhathamise amakhanda ethu umzuzwana nje.
Lord, we are again.
Kosi siyabuthana futhi phakathi senzela inkonzo futhi sicabanga ngesikhathi ngezinsuku zasekuqaleni ngenkathi bonke bekhubukela ishalo ngezibusiso zenkosi futhi manje kulobu busuku sibuthene lapha ukuzwa izwi lakho futhi njengoba kade sifundisisa kule ngxenye ethizwe yombhalo ukuthi iwundlu laliyilo kuphela elalingavula izimpawu noma ukuziqaqa. Futhi lapho kungekho muntu emhlabeni noma ezulwini owayenele yiwundlu kuphela lafunyana lifanele ngakho kwangathi onele konke angeza futhi asivulele uphawu kulobu busuku ukuze nje sikwazi ukubuka sedlule ekhethini lesikhathi. Kungasisiza siyakholwa baba lolo lukhulu olumnyama usuku olunesono esiphila kulo uzosisiza futhi usinike isibindi siyethemba manje ukuthi sifumana umusa ebusweni bakho siyazinikela nezwi kuwe egameni likaJesu Kristu amen. Ningahlala phansi.
Evening friends, it's a privilege to be here again tonight.
Sayibona kusihlwa bangani kuyinhlanhla ukuba lapha futhi kulobu busuku ukuba senkonzweni yenkosi ngithe nje ukuba late kancanyana ngiye nje ngokuphuthuma kwendoda efayo yelunga lalelibandla unina unjalo noma uza lapha futhi bathe umfana uyafa ngayo leyo nkathi ngakho ngehla ukuzobona nje isithunzi sendoda ilele empedeni ifa indoda ethi ayibe ngutanga yethu futhi ngomzuzwana nje wesikhathi ngibone indoda isukuma ngezinyawo zayo inika inkosi udumo. Futhi ngakho uNkulunkulu uma sizovuma ukuvuma izono zethu futhi senze lokho kulungileyo sicele siyawu simbize uNkulunkulu yavuma futhi ulindele ukusipha khona. Futhi manje ngiyazi kufudumele phakathi lapha kulobu busuku futhi kuqhabo ngiqagele ukushisa ngakho konke sekuvaliwe futhi si ngiqaphelile izolo busuku noma namhlanje lolu sekuwusuku lwami lesikhombisa ekamelweni lingenakukhanya izibani zikagesi nje niyabo ngifundisisa futhi ngikhulekela ukuba uNkulunkulu avule lezi zimpawu. Futhi kube nabaningi kakhulu obhalile kulelo qembu lababuzi la noma imibuzo ezolo busuku bekucishe hayi kakhulu njengemibuzo bekufuna ukuba nenkonzo kuphilisa noma kanjani wayefuna ukuhlala usuku olwengeziwe ukuba nenkonzo kuphilisa ngomsombuluko ngakho bengingakwenza ukuba lokho bekuyintando yabantu ukuthi bebeyokwenza lokho ningakucabangisisa futhi ningazise kodwa uma nje nifuna ukuhlala futhi nikhulekela abagulayo ngoba ngikhombe zonke lesi sikhathi ngokuphelele kulezi zimpawu futhi ngavele nje ngaziqhelisa mina uqobo ngenze lezi zimpawu ngakho ningakucabangisisa futhi nikukhulekele bese ngazisake futhi ngizokwenza uma inkosi ithanda ngingakwenza usuku lwami olulandelayo engilukhombile luse Albuquerque eNew Mexico naloko kuzoba yizinsuku ezimbala nokho futhi ngivalele ngiye ekhaya ngelinye ibhizinisi ekwenzeni enye ngqunguthela isilungele eArizona futhi ngakho manje ke uma kuba intando yenkosi ukhulekeleni futhi ngizokwenza okufanayo manje ke sizokwazi kakhulu ngakho kamuva nyana. Futhi nje ngiyembula manje ngiyabona ngiyahamba uyokhuluma ngokugula nakho kufika nabo ngibona leli nenekazi lihlezi khona lapha uma into ethize ingalisizi alizi kuhlala lapha kodwa kancanyana ngakho manje ke niyabo sisi khulekela ukuthi nje uNkulunkulu uzokwenza yilokho enikukhonele lapha nisuka kude le ngakho yabo umoya ngcwele wazi yonke nje into yabo ngakho u kodwa yabo ngizamile ukukhomba lesi sikhathi salezi zimpawu ngoba sikubekele lokho yabo kodwa uma kukhona ibangaka abagulayo lapha empeleni yozela ukuzokholekelwa na asibone izandla zenu macala onke ndawo zonke ohe Aw, bangaka obengicabanga ukuthi lokho kungalunga intando yenkosi ubuhlala nokuba nalokhu sithathe ubusuku bangomzomluko sikhulekela abagulayo nje sibe nenkonzo yokuphilisa yangomzomluko ebusuku na ngathandi kwenza lokho na beningakwenza na aw inkosi ithanda sizokwenza ke niyabo sizoba nenkonzo yomkhuleko wabagulayo ngolwesithathu noma ngesonto ebusuku noma ngomzomluko ebusuku nokukhulekela abagulayo manje ngithemba ukuthi lokho akuliphazamisi lelo qembu engibuyele emuva nalo ngibuyele Arizona mfowethu no man ngabe ulapha noma phi na ngabe lokho kuphazamisa uhlelo lwakho mfowethu no man noma yini mfowethu Fred nani nonke kulungile lokho na niyabo lokho ku okay kulungile manje ke inkosi ithanda ngomsombuluko ebusuku sikhulekela abagulayo ubusuku obubode nje obubekelwe eceleni kwalokho ngakho konke sikhulekela abagulayo nje manje ngeke kusaba okwezimpawu uma inkosi izovula nje lezi zimpawu bese ke sikhulekela abagulayo ngomsombuluko ebusuku manje kade ngikujabulela ngempela lokhu ngokukhulu kakhulu ngokukhonza inkosi phansi kwalezi nilujabulele lolu ukuvula kwezimpawu na manje sikhuluma ophawini lwesihlanu noma uphawu lwesithupha njalo nalokho kwehlisa manje evesini leshumi nambili lesahluko sesithupha kwehlele kweleshumi nesikhombisa ngolunye lezimpawu ezinde lokho yizinto eziningenyana impela ezenzeka lapha futhi manje ngixoxa ngokubuyekeza kuncane izulu ebusuku uhlobo lokuthi ukwesekela kancane njalo futhi ake nisho ngifuna ukusho into ethize futhi ngithole kuleli bhokisi ezine noma ezinhlanu izinto ezisemqoka ngempela kimi ngitshele ukuthi futhi ngifuna ukuxolisa ngempela ngabe amatheyipu avuliwe itheyipu ivuliwe ngifuna ukuxolisa kubazalwane bami abangabefundisi nakini bantu lapha bathi ngobunye ubusuku ngenkathi ngikhuluma ngo-Elijah ngalelo hora langenkathi babe wayecabanga ukuthi wayenguye kuphela owayezoba sohluthweni noma enguye kuphela owayezosindiswa ngathi amakhulu ayisikhombisa esikhundleni sezinkulungwane eziyisikhombisa kunjalo na awu ngixolisa ngempela ngalokho bafo ngangazi kangcono kunalokho kwaba ngokuvungazela nje kalula kwenkulumo ngoba ngangazi ukuthi kwakuyizinkulungwane eziyisikhombisa ngikushongo nje kahle futhi ngiyanibonga ngalokho kusho ukuthi ngiyajabula ukuthi nikuqaphele ngikushoyo futhi niyabo manje-ke lokho isizathu khona yizinkulungwane eziyisikhombisa khombisa nginamanothi amabili noma amathathu ngakho elathi futhi Branham ngikholwa ukuthi wapapalaza lathi babengesizo yini izinkulungwane ezisikhombisa esikhundleni samakhulu ayisikhombisa na ngicabanga impela ngisho ngokuthi amakhulu ayisikhombisa niyabona lokho ngase ke ngibhili wasekuthi-ke mina into yokuqala niyazi ngacosha elinye inothi lathi futhi Branham wawu ngikholwa ukuthi wathi amakhulu ayisikhombisa nomunye umuntu wathi mfowethu Branham ngabe lowo kwakungumbono kamoya ukuthi uzoba nomfanekiso nje futhi ukufanekisa nesikhombisa kubeka abantu ebunzimeni uma usuhamba ukuyocabanga ngalezi zinto niyabo futhi kwenele ukuthi kubeka mina ebunzimeni khona into eyenzeke namhlanje ngenkathi lolu phawu lwembulwa ukuthi ngidingeke kuba ngihambe ngiphume ngiphele egcekeni ngihambahamba nje phandle egcekeni sikashanyana kunjalo kuthe nje akucishe impela kungikhipha imphefumulo ngaso leso sikhathi niyabo ngakho nikhuluma ukushaqeka ohe niyabo enye into niyabo nibamba ngolokho engikushoyo unkulunkulu uze ngajweza umthwalo ngalokho enginitshela khona niyabo futhi ngakho ngifanele ngoko qoba ngiqiniseke ngempela ngakho konke ukuqiniseka niyabo ngalezi zinto ngoba lesi yisikhathi esikhulu kakhulu esiphila kuzo ya Bengi, cabanga ngikoze ukuphilisa yangomzumluke busuku. Lokho kungashayisana nawe 14 Neville noma phina. Ulokho kuhle. 14 Neville othandeka kakhulu. Ngiyakutshela, bavele nje, benze yodwa. Ngiyacabanga, baseke belahlekelo iphethini, kuyi impela. Bengu ngushomi wangempela nomngani kimi, ngiyakutshela. Ngijabenakele manje selakhiwe futhi linamakamelo kaSanta Skolo naye yonke into esimi ngomumo ngohlelo lapha nabanye benu bantu okhona ngapha ngaseJeffersonville ofuna ukuza ebandleni ninendawo enhle nendawo yokuza amakamelo kaSanta Skolo uthisho kahle nomfowethu Neville lapha weclass labadala nomeluswa ngempela ngikusho lokho kuba kube yiphunga elimnandi kuye kodwa ngingaqoka kumupe imbali encane manje kunesixa sezimbali emva kokuba ashona nemfowethu mfowethu Neville sengimaze kusukela ngisekumfana nje manje akakashintshi nakancu usenguye uOmen Neville njengoba wayehlala enjalo nje ngiyakhumbula ngivakasha wayenomusa ngisho wenele ukungicela ukuba ngibe sepulpit lakhe ngenkathi wayesengumshumayeli wamamethodist ezansi lapha edolobheni futhi sasinenhlanganyelo ebandla elihle ezansi lapho eClarksville ngiqakele lelo libizwa ngeHoward Park ibandla iHarrison Avenue Methodist ngicabanga ukuthi lapho kufanele ukuthi wakuthola khona wena ezansi lapho dadewethu Neville ezansi lapho ngoba isifazane wayeyimam ngiyabuya enhla ngase ngithi ebadleni lapha ngathi leyo kwakuyi lowo ngomunye wendoda enomoya omuhle kwedlula wonke futhi ngolunye lwalezi zinsuku ngizompapathiza egameni lenkosi uJesu kwenzeka nangu futhi manje usengushomi wami ngokuhambisana eceleni kwami ngo futhi ehlonipheke kangaka indoda ehloniphekayo ubehlala njalo emayiduze kwami nje njenge ame nje ngokukhulu kusondela angakwenza noma yini engisho yo uvela nje ayibambe nganye nami ngqo futhi abambelele kuyo ngqo ngisho namhla eqala kungena wayengawuqondi umlayezo ngaleyo ngathi kodwa wawukholwa futhi wahlala nawo ngqo lokho ngokwaziza lokho yizinhlonipho kumfowethu njalo akukho engingakusho kwenele ngaye futhi manje inkosi imbusise ngilungile manje ukubona into encane engakabona wonke wonke yayizola kusihlwa kwephulweni ko lozihlalo sizokubuyela le emuva kulobu busuku sibuyele emuva kude ngokwenele nje ukuthola uPaul esihlanu manje sizitshela ukuthi kwakukhona umphiko uChrist wayegibele futhi wazithandela emandleni amathathu wonke haya emandleni awodwa futhi agibela ihashi elimpofu ukufa ayongena kwalasha ayongena ekulahlweni lapho evela khona Besigezi jelo ukuthi ngenkathi umbhalo uthi uma isitha singena njengomfulo okhahlamezayo umoya kaNkulunkulu simisela iphanela futhi sikubone kuqinisekizwe ngokuphelele ezwini izolo ebusuku ngokuba kwakukhona izidalo ezine ezaphendula izikhali ezine lomgibela zigibelayo futhi wagibele ihashe lihlukile isikhathi ngazinye ihashe limhlophe kwase-ke kuba ihashe libomvu nehashe limnyama bese-ke kuba ihashe limpofu futhi sathola ukuthi leyo mibala nokuthi yayiyini nokuthi yenzani bese-ke kubuyiselwa emuva ngqo eminyakeni yamabandla futhi yilokho impela kukwenzile ngokuphelele nje ngakho-ke niyabo uma yizwi likankulunkulu lihlangana thaqandawone lokho kusho ukuthi liqinisile niyabo ya ngiyakhole noma yini ukana nezwi likaNkulunkulu ihlala njalo ingu-amen niyabo manje njengomuntu wathi babe nombono futhi wathi kwakuyiwo oh bayazi inkosi iyawunikeza ngoba ufike ngamandla amakhulu awu umbono ungahle ube kahle kodwa uma ungekanye nezwi futhi uphambene nezwi awuqinisile niyabo manje bangahle babe khona abanye abazalwane bakamamoni noma udade futhi kungahle kube nabanye abathola lamathepu manje futhi angifuni ukusho lokho abanye babantu abahle kunabo bonke mina nani esifuna ukubonana nabo bangaba bakubantu bakamamoni uhlobo lukahle impela lwabantu bese-ke kuba umprofethi wabo uJoseph Smith wabulawa ngabantu be-Methodist lapha e-Illinois ohambweni la yabo ngaleya futhi ngakho manje ke leyo leyo ndoda ekahle nombono angingabazi inhlobo kodwa wayenombono ngikholwa ukuthi wayeyindoda eqotho kodwa umbono yenawo wawuphambene nombhalo yabo ngakho ke babefanele babe nebhayibheli imomoni ukukwenza yabo yilo leli lapha kimi yilo leli ingalezo sizathu izwi nje yilo lelo yabo Ngezinye izikhathi umfundisi wafika lapha evela kwelingizwe futhi futhi ngimbone phandle nene egibele jikeleza ngemoto nalokho kungene nenenekazi futhi beze emhlanganweni ngase ngithola babeshayele izinsuku ezimbili noma ezintathu yena nje nalo emhlanganweni ukuba beze emhlanganweni ndawonye nowesifazane wayekade eshadile izikhathi ezintathu noma ezine ezehlukene nalo mfundisi wayenyukela emhumweni ohlanganisa amanye amakamela ehhotela lapho engangikhona wayesegijimela ngale wayesengicawula ngase ngimcawula ngavuka futhi ngangikhuluma naye ngambuza ngathi uma usukhululekile ngingakhuluma nawe ekameleni lami umzuzwana nje na wathi impela futhi Branham ngamyisa ekameleni ngase ngithi kumfundisi ngathi mfundisi ohloniphekile mnumzane izihambi kulelizwe ngathi kodwa leli nenekazi linegama ngempela ngathi ngabe futhi wena uvela lende wena thize kuya ezansi kule ndawo ethize na wathi yebo mnumzane ngase ngithi awuzabi yini ukuthi lokho kuzothi uku angikungabazi kodwa awucabangi ukuthi lokho kuzokwakha isithombe odumweni lwakhe njengomfundisi na awucabangi ukuthi sifanele kubeka isibonelo esingcono esincane kunalokho na wayesethi ho leli nenekazi lingongcwele ngathi angikungabazi lokho kodwa ngathi kodwa mfowethu into yakho ingukuthi wonke umuntu elibukayo akasuye ngcwele yabo obuka okwenzayo ngase ngithi ngikhole ukuthi nelo qaphele lowo nje ngumfo wethu yedwa kumunye wasethi ngathi inenekazi selishade ezikhathi ezine noma ezinhlanu manje wasethi yebo ngiyakwazi lokho wathi yazi ngingi ngathi awukufundisi lokho ebandleni lakho ekhaya uyakufundisa kwalokho na ngakho wathi qhabo kodwa wathi uyazi ngaba nombono wakho mfowethu Branham ngathi awu lokho kuhle ngathi wathi uyakukhathaza na wathi ngikhole ukuthi bengingakuqondisa kancanyane ekufundiseni kwakho ngalokho ngase ngithi kulungile futhi ngathi ngingajabula ukukwazi mnumzane wayesethi awu wathi uyazi kulombono wathi ngangilele ngase ngithi ya ngibonile ngaleyo nkathi ngokuyiphupho yabo wayesethi umngami mi wathi wayekade ehlala nenye indoda wayesethi futhi ehamba engizungeza wayesethi useza kimi-ke wayesethi kimi sithandwa ngithethelele wathi ngiyaxolisa ukuthi ngakwenza ngizothembeka kusukela manje kuqhubeke wathi kusobala ngangimthanda kakhulu impela ngiyamthethelela nje wathi kulungile wayesethi manje-ke wayesethi uyazi ukuthini ngase ngithole incazo yalo mbono wathi wakuyinowesifazane wathi impela kade eshadile nakanjalo njalo futhi zonke lezi zikhathi wasesho ukuthi kulungile kuyo ukuba shade ngoba inkosi yayimthanda kakhulu impela ngashada kaningi ngangokufuna kwakhe enqobo nje uma ngathi umbono wakho omnandi kakhulu kodwa wawuqale kakhulu emendweni oyindlela lapha ngathi lokho kuyiphutha yabo ubungafanele wenze lokho ngakho lokho yabo kodwa uma ubona umbhalo uhlangana kwesithila sejuba nombhalo wenza ube ngokuqhubeka njalo lapho uhlangana ndawonye imibhalo lapho lona ochezuka khona lapha lona omunye ngapha uyafika futhi uhlangane phakathi kwesithila sejuba bese udweba ukhiphe zonke izijombe njengokuhlanganisa amagama adide nayo njengawo uthola uphiso ngene wenele ayikho enye into engenela kulo kona-ke uthole isithombe silungisiwe futhi munye kuphela ongenza lokho lelo yiwulu futhi ngakho sibheke kulo kodwa sithole ukuthi ngenkathi laba lo mgibeli wayengumgibeli oyedwa owagibela lamahhashi sase simjaha-ke wehla njalo sakubona kwenzile naye yonke into futhi sathola emuva eminyakeni yebandla yilokho impela kwenza manje-ke ngenkathi ephuma igibele sile sithize futhi wenze into ethize sithola ukuthi kwaba khona oyedwa owathunywa ukulwa nalokho akwenzayo Ngoba kono yedwa wathunyelwa onyaka oqala wewundlu wengonyama lelo kwakuyizwi kuzobala uKristu olandelayo kwakuyinkabi ngesikhathi sonyaka womnyama ngenkathi ibandla lalihlelile futhi lalemukela imibhedeshi esikhundleni sezwi.
And remember, the whole thing is based on.
Futhi kumlani yonke into isekeleke ezintweni ezimbili eyodwa umphiko uKristu enye kaKristu useyinto efanayo namhlanje. Aweka amaKristu anguhafu ayikho indoda engadakiwe idakiwe azikho ezinyoni ezimhlophe zimnyama qhabo abekho abangcwele beyizoni qhabo kuphakathi kokuthi uyisoni noma ongcwele yabo akukho nje ukuba phakathi lendawo kuphakathi kokuthi uzele ngokusha noma uzele ngokusha kuphakathi kokuthi ugcwaliswe ngomoya ongcwele noma ugcwalisiwe ngomoya ongcwele le ndaba ukuthi ubune amandlingozi amaningi kangakanani uma ungagcwalisiwe ngomoya ongcwele awugcwalisiwe ngawo yabo uma ubuqaliswe ngawe impilo yakho iyakukhombisa yenyukela ngokuwe yabo akukho muntu ozotshela noma ubani ngakho baya kubona yabo ngoba uluphawu manje futhi izithole lezo zilo ukuthi zagibela kanjani isikhathi ngazinye esinye sathunywa sisenkonzweni yazo emandleni ezimbusazwe sihlanganisa amandla ezenkolo na namandla ezimbusazwe ndawonye. Siyathola uNkulunkulu wathumela amandla akhe ukulwa nawo sibuyele emuva ngqo futhi sibone ukuthi unyaka webandle wawuyini futhi sabuke emuva futhi kwakulapho ngaleyo ndlela impela nje. Manje ke siyathola umunye onyaka uyafika nesitha sathumela umphiko uKristu ephansi kwegama lenkolo ephansi kwegama likaKristu ephansi kwegama lebandla yebo umnumzane saphuma siphansi kwegama lebandla ngisho lelo kwakuyibandla langempela sasha yabo umphiko uKristu akusiyo iRashiya umphiko uKristu akusikho lokho umphiko uKristu usondele kakhulu njengoba uKristu bangempela kuze kuthi iBhayibheli lathi uyolutha yonke into eyayingamiselwanga ngaphambili kunjalo iBhayibheli lasho ukuthi ngezinsuku zokugcina yonke into eyayingamisele ngaphambili abakhethwa lithi abakhethwa manje noma ubani thatha lelo gama bese ulihlehlisa empethweni wekhasi lakho uyabona ukuthi lichaza ukuthini lithi abakhethiweyo abamiselwe ngaphambili yabo kuyolutha bonke labo amagama abo ayengekho encwadini yokuphila yewundlu kusukela kusekelweni kwezwe ngathi ngilisacha amagama abeke encwadini limi endaweni engcwele kulobu busuku inkazimulweni njengomelayo enze izincuselo kulowo nalowo waleyo mphefumulo ogama lawo likuleyo ncwadi uthi akukho muntu owazi lelo gama kodwa yilo yini linencwadi esandleni salo futhi liyazi ngalowo wokugcina ngena khona-ke izinsuku zalo zizokumelela zodlule liyaphuma-ke kubize libancusele lenza umsebenzi womhlengo wesihlobo somndeni manje futhi liyaphuma ukwemukela balo qobo. Oh hey, lokho bekufanele kubeke wonke umKristu ukuba zihlalele uqobo futhi ephakamise izandla zakhe phambi kwaNkulunkulu futhi ethi ngihlanze oh Nkosi buka empilweni yami bese ukivumela ngibone lapho ingxenye yami embi ikhona nangikhiphe endleleni ngokukhulu kushesha ngokuba uma olungile sindisa kalukuni uyakubonakala lapho oyisoni nongamesabi uNkulunkulu na isikhathi sokuhlolisisa futhi uma ungakubeka futhi ufuna ukubese unika lelizwi manje angifuni ukukwenza ukungibuza umbuzo ongalokhu ngoba kungithatha kuyongithi nguko omunye ngiqonde kusho njalo ekubhaleni imibuzo yenu ngicabanga ukuthi imibuzo isivele engenile empeleni lesi isikhathi sokwahlulela kokuhlola kunjalo manje sizokuthola lokho emacilongweni uma sesifika kulokho noma nini uma inkosi ihlinzeka noma izitsha futhi sizothola kulokho kwahlulela okuhlolayo ngenkathi ngaphambi nje kokuphuma komaye futhi siyabona ukuthi lokho kuyiqiniso nezingelozi ezintathu ezashaya umhlaba zimemeza neyazi maye kwabathileyo emhlabeni futhi siphile esikhathini esesabisayo isikhathi ezi yabo lezi zinto esesikuzo manje esizifundisisayo khona manje kusemuva kokuba ibandla selivele lihambile yabo lezi zinto ngesikhathi sokuthupheka futhi ngicabanga ukuthi kufanele kuzinze ngokweqiniso enhliziyweni yalo lonke ikholwa ukuthi leli bandla alisithathi neze isikhathi sokuthupheka ngeke wabeka akukho ndawo ibandla ekuthuphekweni ubeka ibandla lapho kodwa hayi umlobokazi niyabo umlobokazi uyahambile sizathu niyabo yena nanazo nezisode isono akukho lutho kumelene naye umusa kaNkulunkulu usibekele nesisusa amabala eglishi sisusa zonke isono sasiyisa kudele akukho ngisho nokuthi kuyoka kube khona ukukhunjula kwaso akukho nto kodwa ubumsulu kuphelele ebukhoneni bukaNkulunkulu wo kufanele kwenze umlobokazi aguqe ngamadola akhe bese memeza kakhulu kuNkulunkulu ngicabanga ngendaba encane uma ngingathathi esiningi kakhulu sesikhathi senu manje kulokhu kokwandulelisa ngenza lokhu ngenhloso ukuzwa ngizwe umoya kahle nje ukuba ngiqale lena yinto engcwele niyabo yiyo niyabo ubani wazi lezo zinto lapho na akukho muntu kodwa uNkulunkulu futhi azifanele kwembulwa futhi zifakaziswe ebhayibhelini ukuthi aziyikwambulwa kuze kube yilolu suku kunjalo impela niyabo zaziqagelwa kodwa manje sifanele silithole impela iqiniso eliqinisekisiwe niyabo qaphelani manje kwakukhona intombazanyana entshonalanga ukuthi yayikwenze kanjani yayithandane no owesilisa wayethandane nayo njengomthengi wezinkomo uphumela lapho wenkaphani amo futhi babe nenkulu ubasi yafika ngolunye isuku indodana kabasi yaseChicago futhi kusobala baqoka lezi ezijwayelekile emaphethelweni asentshonalanga amantombazane lapho ahloba ngayinye yayizojola lo mfana impela niyazi ngoba lowo kwakungumfana wendoda enkulu ngakho waqoka ngokwasemaphethelweni asentshonalanga futhi yakwenza lokho phandle entshonalanga basanda kuqeda nje esinye salezi ziqebhu zomdlalo futhi umfoti makwaya ngicabanga ukuthi ukhona manje bambambe ezansi nedolobha engazigqokile izingubo zakhe zasentshonalanga base bemphonsa ejele base bemfaka enkantolo yasehlathini base bemenza ukuba ahlawule ngakho base bemenza ukuba ahambe ayothenga izimpahla zokugqoka zasentshonalanga futhi ngibabonile bonke abanye babo behamba bejikeleza nezibhamu ezinde kangako zileka kubo baphuma nje njengabomdabu nje lapho bazama ukuphila entweni ethize ezinsukwini ezisemuva ezedlula kudala nebo bese kuthi-ke ekentaki nizama ukuphila ezinsukwini zakudala zasempumalanga lapha kusesemuva e-Renfro eveli nezinto niyathanda ukubuyela ezinsukwini zakudala kunento ethize ebangela lokho kodwa uma sekubuya ukubani buyele evangelini kwelasekuqaleni nifuni ukwenza lokho nifune into eyizimodeni niyabo okhombisa lokho niyabo nini kune futhi yini eyenza owesilisa enze kungalungile na yini emenza phuze futhi aqhubeke noma usifazane enze kungalungile na yingoba uzama kunokuthize kuyo okomayo kunokuthize kuyo owesilisa okomayo futhi bazama ukuqeda lokho koma okungcwela ngezinto zezo kanti uNkulunkulu befanele abeyi lezo ziqeda koma wakwenza ngaleyo ndlela ukuba wome yingaleso sizathu omele into ethize uNkulunkulu wakwenza ngaleyo ndlela ukuze uphendulele lokho koma okungcwele kuyo yabo kodwa uma uzama ukuqeda lokho koma angalokothe kanjani noma ubani enze lokho na awunelungelo lokwenza lokho ukuzama ukuqeda lokho koma okungcwele ukuthi womele into ethize futhi manje-ke bese kuphendulela ezweni uzame ukukwenelisa ngezwe ngeke wakwenza yinye kuphela into eyokugcwalisa lokho nalonke uNkulunkulu futhi wakwenza ngaleyo ndlela ngakho-le lezi zintombi zaqoka ezejwayelekile eziqhubekayo zasentshonalanga zenzela lo mfana uma ephuma futhi ngayinye yazo yayiqinisekile ukuthi ayezomjola lo mfana kwakunomzali omncane lapho eplazini lezinkomo futhi wayeyintandane futhi ngakho wayenze nje wonke umsebenzi walawa isizathu ayefanele alungise izinsipho zawo neyazi futhi ayengenakuzigeza zitsha ngenxa yezandla nezinto futhi wenze wonke umsebenzi olukhulu ngempela kase kuthi-ke kugcineni ngenkathi umfana efika baphuma base bemngenise ngisityayelo esidala sasentshonalanga nenqola yamahhashi base bengena bedubula ngezibhamu zabo futhi beqhubeka niyazi futhi bengaziphathi kahle futhi ngalowo busuku babemdyazi omkhulukazi phandle lapho ngomdyazi efashion endala nabo bonke abamaplazi ezinkomo bezukezile cishe futhi bengena nokudanza kwabo kanjalo njalo futhi into yokuqala niyazi ngani lokhu kwaqhubeka kwakuyijubile izinsuku ezimbili noma ezintathu manje ke ngobuye busuku lomfana waphuma kwaze endaweni ukuba nje athi uphumule sikashane emdazweni wayesesuka kulamantombazane futhi kwenzeka wabuka ehle ebheke ngase sibayeni semfuyo nakho kuhambe intombazanyana ethe ukubukeka imanikiliki futhi yayinendishi ezitsha igcwele amanzi yayigeza izitsha futhi wacabanga angikaze ngiyibone ngaphambilini ngiyamangala ukuthi ivelaphi ngakho vele nje wakubeka endleleni yakhe ukuba geke ngase senkompolo bese ehlela lapho bese buya eceleni kwesibaya semfuyo wayesebonana nayo yayingafaka esicathulo yama yagobisa ekhanda layo yayibonile ukuthi kwakungubani futhi yayinamahloni kakhulu yayimazi lo muntu omkhulu futhi yayingumzala nje kulawo amanye amantombazane uyise wawo wayeyimfolomane kulezi zimpahla ezinkulu zokugqoka zakwa-amo ngakho babelokhu yayilokhu ibheka phansi yayinamahloni okungafaki sicathulo wathi ubani igama lakho yamtshela wathi kungani ungekho phandle lapho labo bonke bange khona na futhi yathi ukwenza izaba futhi ngakho ngobusuku obulandelayo waphinda wayibheka ugcineni wayehlezi phandle lapho futhi yonke aqhubeka yonke into uhlala phezu kothango lwesibaya semfuyo wayeseyibheka ukuba ifike icitha amanzi ezitsha wayeseyibheka wayesethi kuyo wathi uyayazi inhloso yami yangempela yokuba lapha na yathi kwabo mnumzane angiyazi
My purpose of being here is hunting a wife.
Wathi inhloso yami yokuba lapha ngokufunisisa nkosikazi wathi ngithole isimilo kuwo angenaso wona bengicabanga ngebandla nebo wathi ungashada nami na yathi mina angikwazi ukucabanga ngento njengaleyo mina niyabo leyo yindodana kabazo omkhulu yayiphethe zonke izinkampani namaplaza zinkomo izwe lonke nayo yonke into nebo Wathi yebo wathi angithelanga neyodwa eChicago ngingifuna inkosikazi yangempela ngifuna inkosikazi enesimilo nento engiyifunayo ngiyibona kuwe wathi ungashada nami na yathi awu wayethuza yaseyithi yebo wayesethi awu wayitshela ukuthi wayezobuya wathi manje zilungiselele nje futhi unyaka kusukela namhlanje ngizobuya awu futhi ngizokulanda futhi ngizokususa lapha awuzukudingeka kuba ube usasebenza kanje ngizokuthatha futhi ngizoya eChicago futhi ngizokwakhela ikhaya elinjengongakaze libone yathi anginala ngikaze ngibe nekhaya ngintandane yasho wathi ngizokwakhela ikhaya langempela wathi ngizobuya wayelokhu eyibeke emkondweni ngesikhathi unyaka yasebenza yonke into eyayingayenza ukonga imali enele ngedola layo ngosuku kumbe noma ngabe yayinani ngepulangwe layo ukuba ithenge ingubo yayo mshado umfanekiso ophelelwe ebandle nebo yalungisa izingubo zayo futhi niyazi ngenkathi iveza obala le ngubo yomshado omzala bayo bathi ngani wena sihlupheki nganyane uthe kodwa ucabanga ukuthi indoda enjani khona into ebingazi ihlanganisa ngayo nawe yathi kodwa ungethembisile amen yathi wethembisile yathi ngiyalikholwa izwi lakhe wayekwenza isilima nje bathi ukuba bethole umuntu beyothola omunye wawo yebo yathi kodwa wangethembisa ngikubhekile amen ngikubhekile nami ngakho kwakulokhu kuya ngokuba late kakhulu kuya ngokuba late kakhulu usuke kugcineni lwafika ihora lithize wayezoba lapho ngakho yagqoka ingubo yayo futhi yayingakaze izwe ngisho kuye kodwa yayazi ukuthi wayezoba lapho ngakho yahloba ngezingubo zayo zomshado yalungiselela izinto Aw, wasake ehleka ngempela sizathi ubaso mkulu wayithumele endla emfolomaneni noma akukho nayinye yamantombazane eyayizwe lutho ngakho. Ngakho nje konke kokuyinto eyimfihlakalo kuwo. Lokho kunjalo futhi impela kunjalo. Kodwa le ntombazane nje ebusweni bakho konke kwakho phezu kwezisekelo zezwi lakhe ukuthi wayezobuyela yona. Ngakho aze yahleka futhi yagaxana enye nenge futhi anza kakuyo athi ha ehleka niyazi kanjalo athi sihlupheki encane inganyane ezithutha yavele yamalapho nje kungekho ngisho lokuncinyane ukukhophoza kuyo yayiphethe amaflower ayo nengubo yayo yomshado ilungisiwe yonke yayikade izabalazile niyazi umlobokazi wakhe uzilungiselele niyabo yayilokhu iphethe amaflower ayo ilindile athi manje ngikutshelile ukuthi bekuyiphuthu yabo akeze yathi ngiseneminye futhi imizuzu emhlanu yathi uzoba lapha ahleka nje futhi nje sekuthi akube isikhathi sokushaya kwewashe lidala elikhulu lenyukele emizuzwini emihlanu zamahashe holobha izihlabathi ziginqika phansi kwamasondo inqola endala yamahashe yama yagxuma isuka phakathi kwawo yasho yaphuma ngomnyango wayesegxuma ephuma ekalishini yayisiwele ezinganweni zakhe wathi sekuphelile konke manje sithandwa yashiya amahlelo angokuchazeli wayo amadadlana ehlezi lapho ebuka yaya eChicago ekhaya layo ngazi ngesinye sithembise sikhule sinjalo futhi namanje ngiye kunilungisele indawo ngibuyela kunemukela bangaze kuba bathi siyahlanya kodwa mfowethu kimi khona manje nalezi zimpawu zephuka kanje phansi kwalede ngaphezu kwemvelo sengathi cisha impela ngiyawuza umsindo njengoba lelo washe likhulu lesikhathi lishayela ukuyongena le phakadeni lapho sengicisha impela ngiyibone leyo ngelozi imi lapho futhi isho ekugcineni kwalowo mlayezo wengelozi yesikhombisa akusayi ubakho isikhathi lowo mncane umlobokazi othembekile uyosuka ndizele ezinganeni zikajesu ngolungelo lezi zinsuku ayizwe endlini kababa ayisicabange ngalezi zinto njengoba sihambisana manje qhubelani inkonzo yengonyama izwi inkabi ukukhandleka nomhlatshelo ukuhlakanipha kobuqili kwabaguquli nonyaka wokhozi ungena ozokwembula futhi ucoshe lezi zinto futhi zikhombise manje siyathola enkonzweni yasebusukwini bayizolo futhi imfihlakalo enkulu yembulwa nalolu phawu okwakuphambene uqobo ekuqondeni kwami kwangaphambili ngizicabangela nje ukuthi kwakuqinisile ngangihlala njalo ngivumela leyo miphefumulo ephansi kwe-altare ukuthi ingabafela ukholo abangamakristu angasekuqaleni kodwa sitholile izolo ebusuku ngenkathi inkosi unkulunkulu isephulela lolo phawu kungokungenakwenzeka ngokoqobo kwakungesibo base beqhubekele enkazimulweni bayothi ngunga kolunye uhlangothi futhi nampo babelapho sithola ukuthi babe ngamajuda ayezokwenyuka ngesikhathi lapho ekubizweni manje kwezinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane esingena kuzo kulobu busuku nakusasa naphakathi kwaphawulu wesithupha nolwesikhombisa izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane ziyabizwa futhi manje-ke siyathola ukuthi babe ngabafela ukholo ababekade bebulewe kepha nokho bengaka babe mbethe izingoma ezinde ezimhlophe kodwa amagama abo ayikade sencwadini yokuphila ewundlu futhi baniwe izingoma ezinde ezimhlophe ngamunye wabo futhi zikuthathile lokho futhi ekulutho ezweni angikholwa kodwa leso sigejane samamajuda esedlule esikhathini sokuhlupheka kwangaphambili ngenkathi ngesikhathi salena izimpi zokugcina babe bazofanele bazondwe yiyo wonke umuntu Eichmann wabulala izigidi zawo eJalimani. Nilizwile nje icala izigidi zabantu abangenacala ababulawa amaJuda ngoba nje babe ngamaJuda asike sikizizathu Babe lazi lapho ukuthi babulawa ngenxa yobufakazi babo bukaNkulunkulu ngenxa yeyezi likaNkulunkulu nobufakazi babenabo Manje sithela ukuthi umlobokazi wayeyizwi likaNkulunkulu nobufakazi buka Jesu Kristu. Laba babenganabo ubufakazi buka Jesu Kristu. Futhi sithola ukuthi iBhayibheli liyasho ukuthi wonke kaIsrayeli, uIsrayeli omisele ngaphambili uyosindiswa kwabaseRoma beshumi nanye. Manje siyakwazi lokho. Futhi lapho sibone leyo mivefumulo. Manje bukani ukuthi kusondele kanjani. Kungani lokhu kungabanga khona ngaphambili na? Ngoba wakungenzekanga ngaphambili. Manje seningakubona. Niyabo umoya ongcwele omkhulu. Ubona lezo zinto ziza zehla ngeminyaka nezikhathi. Futhi manje kuyembulwa. Futhi manje ke ubuka lapho bese ubona ukuthi lelo yiqiniso. Yilapho kukhona. Manje kwakungabafela ukhole ekuhlushweni noma ukuhlushwa kwangaphambili ngo-Eichmann. Manje bafanekisa kuphela abafela ukholo bezinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nani esingena kukho phakathi kophawu lwesithupha nolwesikhombisa. Niyabo? Lophawu lwesikhombisa luyinto eyodwa nje, lokho kuphela. Nalokhu kwathula du ezulwini isikhathi esiyingxenye yehora. Futhi manje nguNkulunkulu kuphela ongembula lokho. Akufanekisiwe ngisho, akukho ndawo. Lokho kukusasa ebusuku, ningikhulekele. Niyabo? Manje siyaqaphela manje njengoba singena ophawini lesithupha. Manje kwangathi ubaba wasezulwini angasisiza, sisazinza manje kulolu phawu lesithupha. Manje leli vezi leshumi nambili lesahluko sesithupha. Ngase ngibone lapho livula uphawu lesithupha. Futhi bheka, kwaba khona kuzamazama kukhulu komhlaba. Nelanga laba mnyama njengendwangu yesaka loboya. Nenyanga yaba njengegazi. Nezinkanyezi zezulu zawela emhlabeni. Njengomkhiwane uvuthulula umphobo wawo. Nxa uzanyezanyiswa ngumoya omkhulu. NamaZulu lagoqwa njengomkhulu wencwadi usongwa, nezintaba zonke nezigqingi zonke zasusa ezindaweni zazo. Namakhosi omhlaba nezikhulu nabacebileyo nezinduna nabanamandla nabo bonke ababhonde nabakhululekileyo bonke bacasha emihumeni nasemaweni ezintaba. Niyaqaphela lapho na, babukeni abanamandla. Niyabo, babekade benzeni na, babekade bemukele iwayini lolaka lokuhlobonga kwesifebe. Niyabo, yilelo zinge lifana impela laphuza ewayinini lazo. Niyabo, baze wethi ezintabeni nasemaweni, welani phezu kwethu, isisithe ebusweni balowo ohlezi esihlaleni sobukhosi nasolakeni lwewundlu. Ngokuba usuku olukhulu lolaka lwalo selufikile, ngubani-ke onamandla okuma na? Ukwethula kunje pho ku nebo umgibeli umanje, umgibeli wezilo, nezidalwa eziphendulayo sezikhawukile. Manje ke sicoshe sibone abafela ukholo phansi kwesihlalo sobukhosi. Manje lokhu kusukela esikhathini laba abafela ukholo bangamaJuda ebandla lomthetho eqiniso afela okholweni lamaKristu noma ekukholweni kwezenkolo ngoba babengeke babe ngamaKristu. Kumbulani, uNkulunkulu waphuphuthekisa amehlo abo futhi bazophuphutheka isikhathi eside kuze kukhishwe ibandla labezizwe endleleni. Isizathu, uNkulunkulu akasebenzani nalabo bantu bobabili ngesikhathi esifanayo ngoba kuphambene impela nezilwakhe. Kumbulani, usebenzane no-Israyeli njengesizwe njalo. Isizwe sakwa-Israyeli, abezizwe njengabantu ngamunye, abantu bethathwa kwabezizwe. Futhi kwakufanele wezizwe, kwafanele benziwa ngabo bonke abantu bomhlaba. Ngakho manje, futhi ngenkathi kukhona iJuda elingena kulokho, yabo, ngomarabu nje, nomarishi, nendiya, nanoma yibaba bake, konke ngabantu bomhlaba, benze lo mlobokazi ongumkhulu wezimbali, yabo. Kodwa manje, uma sekufika ke kusebenzaneni no-Israyeli, kule ngxenye yokugcina yesonto lamashumi ayisikhombisa, usebenzana nabo. Abo njengesizwe abezizwe sebeqediwe ihora mazinge liyafika. Futhi mhlawumbe lingahle namanje ngalobu ngabo impela lobu busuku ukuthi uNkulunkulu ngokuphelele uzovulathela abezizwe ngakho konke impela. Washo njalo. Baya kunyathela izindonga zeJerusalema kuze kuqedwe isikhathi sesimiselo sabezizwe. Izikhathi seziphelile. Yebo umnumzane. Futhi manje ke ongcolile makahlale engcolile, olungile makabe ngolungile, yabo? Alisekho igazi esihlalweni sesantshi endaweni engcwele enhlobo. Alisekho igazi yalithare. Umhlatshelo ususiwe futhi akusekho lutho kodwa intuthu nombani nokwahlulelwa phakathi lapho. Futhi yilokho impela nje okuthululwa lapho kulobu busuku. Yabo iwundi selivele lisukile emsebenzi walo wokulamulela umsebenzi wokulamulela usuqediwe ngale zihlelweni zobukhozi nomhlatshelo njengoba silifanekise ngokuphelele umhlengo wesihlobo somndeni iwundi elinegazi liphumayo. Iwundi lalikade lihlatshiwe elinegazi lalibulewe lalinyazwa liyaphuma laze lithatha incwadi esandleni sakhe. Lokho kungukuthi izinsuku seziphelile manje lifikele kubiza lokho elikuhlengile. Amen. Lokho nje kuthumela ukuthize ngami. Siyathola manje uJohane wathi ngabheka lapho selivule uPaulu esithupha kwaba khona kuzamazama komhlaba okukhulu. Khona ke yonke imvelo yaphazamiseka nebo. Nkulunkulu kade enze izinto ezinkulu njengokuphilisa abagulayo nokuvula amehlo ezimbubuthe nokwenza umsebenzi omkhulu. Kodwa siyathola lapha leyo mvelo yathatha yakhubeka. Yebo, yonke imvelo. Bukani ukuthi kwenzekeni. Ukuzamazama komhlaba, ilanga labamnyama nenyanga ayanga kunikeza ukukhanya kwayo nezinkanyezi zamazama futhi zawa futhi ngani yonke into yenzeka. Yebo, ngaso impela kathi sokuvulwa kwalolu Paulu esithupha kwenzeka ngaleyo nkathi-ke masinyane impela emva kokumenyezelwa kwalabo abafela ukholo. Nabo abafela ukholo base beqediwe. Manje niyabo sisendele ngqo kulelo hora manje besingaba kulo noma ngasiphi isikhathi. Niyabo ngoba ibandla selithi nje alilungele ukuba lisuke lindize. Kodwa khumbulani uma lezi zinto zenzeka umlobokazi angeke abe lapha. Khumbulani nje umlobokazi akasekho akadingi ukuba idlule kunoma yikuphi kwakho. Lesi yisikhathi sokuthupheka sokuhlanza kuye kwebandla kubekwe phezu kwalo ukuba lona lendlule kukho. Hhayi umlobokazi ukhipha isithandwa sakhe endleleni. Yebo umnumzane, yena usevele umhlengile. Niyabo uhlobo lwe lokho ngukuqoka kwakho uqobo, ukukhetha kwakho uqobo njenganoma yiyiphi indoda ithatha umlobokazi wayo. Niyabo manje kuzamazama komhlaba asiqhathanise imibhalo manje. Ngingifuna ninalo ipensela nephepha na? Ngifuna ningenzele ukuthize njengoba nifuna kubhala. Nibhale lokhu ngoba ngaphandle uma nizothatha itheyibhu manje ngifuna nifunde kanye nami njengoba nenza. Qhathanisani imibhalo yalesi sehlakalo esikhulu ukuthi sizobona ukuthi le mfihlo enkulu noma imfihlakalo yayiphansi koPaulu esithupha nencwadi yokuhlengwa. Manje khumbulani lezi yizimfihlakalo ezifihlakele lezi mpawu eziyisithupha zonke ndawonye incwadi eyodwa enkulukazi nje imibhalo egoqwayo eyisithupha isongwe yahlanganiswa futhi lusombulula yonke incwadi yokuhlengwa. Wahlengwa kanjaloko umhlaba wonke. Yike lezo sizathu Johane akhala ngoba ukuba kwakungekho muntu owayengajoyina leyo ncwadi konke kude liweye. Yonke into yayiphelile yayiyovele nje ibuyele kalula kuma-athomi nezithaki amamolekuli kanjalo njalo nokukhanya kwezulu lomhlaba futhi kungabi sikho ngisho nokude liweye umuntu lutho lunye. Isizathu wadamu walahlekelwa malungela leyo ncwadi walahlekelwa yiyo ngenkathi elalela umkakhe futhi walalela imizinto kasathane esikhundleni sezulu likaNkulunkulu. Yabo yalahlwa manje yayingena kubuyela ezandleni ezingcolile zikasathane wamlinga wamkhipha endleleni. Ngakho-ke yabuyela kumnikaziyo wasekuqaleni njenganoma yiyiphi incwadi eyilungelo lobufakazi ibingakwenza. Niyabo ibuyela ngokumnikazi wayo wasekuqaleni nalowo kwakunguNkulunkulu umtyali owayenzayo futhi uyiphethe futhi kunentengo futhi lokho ukuhle. Amen. kunenteke thize uhlekwa futhi kwakungekho muntu oyengakwenza ngakho wathi wenze imithetho yakhe imithetho yakho uqobo yomhlengo isihlobo somndeni manje-ke abathelanga muntu wonke umuntu wazalwa ngokocansi wazalwa ngesifiso socansi wayesesonweni sasekuqaleni usathane no-eva ngakho wayengene kukwenza akukho lutho kuye akukho papa ocebileyo umpristu udokotela wozoba unkulunkulu noma wayengahle abe ngubani wayengake abe muntu ofanele futhi wayengeke abe yingelozi ngoba kwakufanele kube yisihlobo somndeni wayefanele abe ngumuntu manje ke unkulunkulu qobo lwakhe uba yisihlobo samndeni ngokuthatha inyama yomuntu ngokuzalwa yintombi futhi wachitha igazi lakhe lelo kwakungezile igazi lejuda kwakungezile igazi lowezizwe kwakuyigazi likankulunkulu yabo ibhayibheli lathi sisindiswe ngegazi likankulunkulu umntwana uthatha igazi likayise siyakwazi noma yini ebulilini besilisa iveza umbalo bomvu ezinhlayiyeni zegazi ngakho sithela ukuthi njengezikhukhukazi sizalela iqanda singazalela iqanda kodwa uma iqhude noma umama engazange abe nazo ngeke likuthamiseleke alizaleke owesifazane ngumthamuseli kuphela othwala iqanda kodwa iqanda livela imbewane ivele esiliseni futhi kule ndaba isilisa zazingunkulunkulu ucebo lwakhe kukanjalo ngakho ukuthi iphezulu liphansi kanjani no nokukhulu kuncane unkulunkulu wayemkhulu kakhulu waze waba wazibumba ngisho yena uqoba ntweni encinyane kangaka embekwaneni encinyanyana esizalweni sentombi futhi ngalapho wandisa amangqamuzana negazi futhi wazalwa futhi wakhula emhlabeni futhi kusukela kulolo hlobo lwesiqaliso elimsulwa kungekho zifiso zocansi kukho nhlobo wayesekenikele lelo gazi ngoba uba yisihlobo segazi kithi futhi wayengumhlengo izihlobo zamndeni futhi wacitshe lelo gazi ngesihle wayengadingekile ukuba abe nakho ulinikela ngesihle kuhlenga useya phezulu kwetshara likankulunkulu-ke futhi ulinde lapho ngenkathi unkulunkulu ephethe incwadi yokuhlengwa ezandleni zakhe newundlu elinegazi lima yalitshara lomhlatshelo nanto iwundlu ukwenza ukuhlengwa lenze kumela manje-ke umuntu angaba kanjani nesibidi sokuthi umariya noma ujosefa kumbe noma yisiphi isidala esisazofa ebesingaba ngongomelayo ungeke wamele ngaphandle uma kukhona igazi labo yebo mnumzane munye umlamuleli phakathi konkulunkulu nomuntu nalowo ngukristu jesu usho njalo-ke umbhalo nango emile futhi kuze kube umphefumulo wokugcina usuhlengiwe bese-ke phuma ukuba bize lokho kuhlengile o ungubaba o omkhulu kangaka pho manje ekhumbulani manje bengihlala njalo ngifundisa ukuthi ngomlomo wofakazi ababili noma abathathu onke amazwi mawaqiniswe futhi umbhalo njengoba nje ungeke wathatha umbhalo wodwa bese ungafakazisi lutho ngaphandle uma kukhona kuyo kuthize okuhambisana nawe nebo yabo ngingathatha umbhalo wodwa bese ngithi ujuda wahamba wayesezilengisa ngithathe omunye bese ngithi hamba wenze okufanayo niyabo kodwa niyabo ubungeke uhlangane aqani nawo wonke ngase ngicabanga phansi kwalolu phawu lwezithupha ngenkathi umoya ongcwele ulephula lapho ngase ngibone ukuthi kwakuyini ngase ngicabanga ukuthi kungaba yinto enhle ukunikeza iklasi into ethize encane ehlukile kulobu busuku niyabo isizathu kungahle kukhathaze ekulaleleni mina nje ngikhuluma ngase sonke isikhathi ngakho ngacabanga ukuthi sizokwenza into ehlukile manje qabelani lesi sehlakalo sikhulu sanamathiselwa ngophawu phansi ngencwadi yeyi yemfihlakalo yokuhlengwa manje iwundlu linakho esandleni sakhe lizokulwephula manje asibuke umathewu esahluko samashumi amabili nane iwundlu qobo lwalo likhuluma manje noma bani uyazi ukuthi ukristu ungumqambi wayo yonke incwadi mayelana nalokho kodwa lena yinkulumo yakhe lapha noma intshumayelo yakhe kubani kulungile kumajuda manje ngifune nibambe incwadi yenu kanje umathewu wamashumi amabili nane nesambulo sesithupha kanje futhi asiqhathanise into ethize lapha kancanyana nje manje bhezisani lokhu manje futhi ningathola nje ukuthi kukanjani kanjani yabo ukuthi iwundi lapha likhombisane khona impela esifanekisweni ukuthi lathini ngaphezweni lenza khona impela ngakho lokho kukwenza kube ngokuqinisileyo manje yilokho yilokho kuphela kukhona kukho nansi nansi yodwa likhuluma ngayo futhi nakho lapho kwenzeka khona yabo kungukuqinisekisa kuphela leyo nje manje manje sibuke esahlukweni samashumi amabili sika Matthew ongcwele nesambulo sesithupha futhi siqhathanise esahluko samashumi amabili nane sika Matthew sonke siyazi ukuthi leso kwakuyisahluko ukuthi zonke izifundiso ezinkulu wonke umuntu uyakuzo ukukhuluma ngesikhathi sokuhlupheka uphuma esahlukweni samashumi amabili nane sika Matthew Kuli manje yasi uma lokho kunjalo manje si ngokuba siyazi ukuthi lelu Paul esikhombisa uPaul okwahlulelwa uPaul okwahlulelwa luyilokho impela manje niyabo sibe nokugibela komphiki uKristu salibona ibandla lihamba manje seliqedile liyenyuka bese ke sibona abafela ukholo balawo majude emuva lapho phansi kwealtare manje nakho kuvezwa kokwahlulelwa phezu kwabantu abakulokhu kwahlulelwa kokuhlupheka kuyovela izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane zamajude ehlengiwe ngizofakazisa kini ukuthi zingamajude futhi azisuye owezizwe azihlanganisele lutho nomlobokazi Nalutho mlobokazi simbonile mlobokazi usevele uhambile ngeke wakubeka lokho kunoma kuyipi enye indawo akabuyi futhi kuze kube sesahlukweni seshumi lesishiyagalolunge sencwadi yezenzo manje yaqabelani ngokuba uPaul esithupha luuPaul lokwahlulela kwezwi manje lapha siqalise manje futhi asifunde uMathewu ongcwele esahluko samashumi amabili nane manje ngithanda nje kuninika into ethize lapha ekade ngiyibheke ukuthole manje uMathewu ongcwele kusukela kwelokuqala kuya kwelesithathu awu ilapho esizofunda khona kuqala uJesu ephuma waphuma ethempelini wasendela abafundi bakhe kumtshengisa isakhiwo zethempeli Waphendula wathi kubo, "Alikuboni konke lokhu na? Ngiqinisile ngithi kini, akuyukuba elilodwa shiwa lapha itshe phezu kwetshe elingayikudilizela phansi." Manje futhi verse lesithathu, esahlezi entabeni minqumo, abafundi beza kuye bebodwa. Bathi sitshele ukuthi lokhu kuyakuba nini, nesibonakaliso sokuza kwakho, nesokuphela kwezwe siyakuba yini. Manje asime lapho lamavesi amathathu kwenzeke empeleni ngoli wesibili lembama ngoApril izizine ngo30 uJesu azalwa namavesi amabili okuqala yenzeka ntambama kaApril izizine ngo30 uJesu azalwa nevesi lesithathu lenzeke ngoli wesibili kusihlwa losuku olufanayo yabo Bafika eThembelini base bembuza lezi zinto uthini ngalokhu na futhi uthini ngalokhu na ngani leli thempeli likhulu alimangalizi na wathi akuyi kushiywa itshe phezu kwelinye Wayeseke enyukele entabeni wayesehlala phansi yabo ukuthi lapho nango eqala kuntambama wasekuthi ke ngenkathi benza bambuza phezulu labo bathi sifuna kwazi ngezinto ezithize Manje qabelani nangu imibuzo emithathu ebuzwa amaJuda umfundi wakhe kubuzwa imibuzo emithathu manje ibhekisane yini kuqala yini ziyakuba nini lezi zinto lapho kungayikubakho itshe elishiywa phezu kwelinye siyakuba yini sibonakalise sokuza kwakho na umbuzo sibili nisokuphela kwenze na niyakubona na nanze imibuzo emithathu manje lapha amadoda amaningi enza khona iphutha lawo asebenzisa lezi zinto lapha komunye onyakake kanti niyabo uphendule imibuzo emithathu bekusizani manje ukuthi kuhle kanjani ivesi lesithathu yabo umusho wokugcina lapho evesini lesithathu futhi kuya kuba yini kuqala bambizele entabeni yeminqumo lapha bebodwa sitshele lezi zinto ziyakuba nini na umbuzo oqala siyakuba yini sibonakaliso sokuza kwakho na umbuzo wesibili nesokuphela kweze na umbuzo wesithathu Yebo, nanze imibuzo emithathu ehlukene buzwayo. Manje, manje ngivule nibhenge ngale bese nibhekisisa ukuthi uJesu lapha ubatshela kanjani ngalezi zinto. Oh, kuhle kakhulu, nginje kungenza ngingi ngithola I lalithini lelo gama esalisebenzisa ngobunye busuku na. Kuvuselela amandla ezambulweni. Abelani, manje aziphenye manje ophawini lokuqala lwezimpawu zale ncwadi. Futhi siqathanise lolu phawu lokuqala nalombuzo wokuqala. Futhi umbuzo ngamunye, uqathaniseni phansi ngo. Futhi nibone ukuthi awuhambisani yini ncamashi njengoba nje senzile kuzo zonke lezi ezinye zivuleka. Iminyakeni yebandla nayo yonke into. Kufana impela. Lanto uphawu luvulwe ngokuphelele ke. Babelani, manje sizofunda kuqala okwe wayese baphendulake futhi manje ke uzoqala kuphendula manje futhi izivune ukuqathanisa nezimpawu manje phezisana uPaul oqala izambulo sasithupha elokuqala nelesibili manje sifunda esasithupha elokuqala nelesibili Ngase ngibone iwundi selivule olunye lezimpawu ngezwe esinye sezidalwa ezine sishwe njengezwi lokuduma sithi woze ubone futhi ngabone bheka nanto eyatshela imhlophe nohlezi phezu kwalo ephethe umtsalo futhi wanika umkhele futhi waphuma engonqobayo neyakunqoba satshela ukuthi wengubani lofana umbhika uKristu Mateyu 28 manje elesine nelesihlanu uJesu waphendula wathi kubo qaphelani ningadukiswa umuntu ngokuba kuyabuza abaningi egama lami bathi mina ngingukristu badukise abaningi niyakubona na umbhika uKristu nanto uPaul wakho yabo wakukhuluma lapha futhi lapha babula uPaul futhi nangwe lapha phelele nje Manje uPaul wesibili uMathewu 28 isithupha isambulo esesithupha isithathu nelesine manje bekuzizana uMathewu 28 isithupha manje ake ngibone ukuthi kuthini futhi niyabuza izimpi namahemhemu ezimpi bekani nike thuki ngokuba lokhu kumele ukuba kwenzeke kepha ukuphela ngoba kungakafiki Lungile asithathe uPaul wesibili isambulo sesithupha esithathu futhi kubili bekuzisana ukuthi uthini manje lapho livule uPaul wesibili futhi ngeze sidalo sesibili sithi woza ubone kwaze kuphume elinye ihashe libomvu nohlezi phezukwalo waphiwa amandla obususa ukujula emhlabeni futhi ukuze babulalane futhi wanikwa inkemba enkulu Ngokuphelele impela nje oh ngiyathanda ukwenza umbhalo uziphendule wona qoba nithandi umoya ongcwele wawuloba wonke kodwa uyakwazi ukuwembula manje asiqaphele uPaul esithathu manje lene indlala manje uMathewu 28 isikhombisa nelesishiya galombili asithole lesikhombisa nelesishiya galombili kuMathewu futhi isizwe siyakuvukela isizwe nombuso uvukela umbuso futhi kube khona indlala zifo kuzamazama komhlaba kuzindawo ngezindawo konke lokhu izinto kungukuqala komhelo ngiyabona inyuka ngomanje manje isambulo kwesesithupha manje sizovula Paul wesithathu lutholakala esambulweni sesithupha isihlanu nelesithupha uthethe livule uPaul wesithathu ngangabheka isidala sesithathu sithi woza ubone ngase ngibone bheka futhi bheka nanto ihashe limnyama nohlezi phezukwalo ephethe isilinganiso ngesandla sakhe ngase ngizwe kungathi izi phakathi kwezidala ezine lithi imbenge denariyu imbenge kakolweni ngodenariyu nezimbenge ezintathu zebhali ngodenariyu epha amafutha newayini ungakoni indlala yabo uPaul ufana impela into efanayo neyoshiyo kuJesu kulungile uPaul sine izifo nokuva aphelani uMathewu 28 sizofunda ivesi lesishiya galombili lesikhombise nelishiya galombili ngikhona ukuthi yilo kulolu uPaul sine nginalo lapha kulungile Manje ngifundele muva lapha nanga abengifunde indeke siyena ya bengina kho lokho kumakiwe ya nakho lapha esikhona manje siyahamba kulungile mnumzane manje asiqale lapha kwelesikhombisa kulokho uPaul esini nakwese sithupa isikhombisa nelesishiyaga lombili kwesinye esambulweni manje asibone lesikhombisa nelesishiyaga lombili lika Mateyu amashumi amabili nani kulungile manje futhi isize siya kuvukela isizwe nombuso uvukela umbuso futhi kube khona indlala zifo kuzamazama komhlaba kuzindawo ngezindawo konke lokhu izinto kungukuqala komhelo manje uPaul esine njengoba silufunde ngapha laluyi uPaul esine lwaqala kwelesikhombisa nesishiyagalombili kulesi singe manje lapho livula uPaul esine futhi bheka isidalwa sesine sathi woza ubone ngase ngibona bheka nanti ihashe lipofu manje lindani nginalokhu kubhale phansi ngokungesiko ya manje umzuzu nje manje lesikhombisa nesishiyagalombili manje ake sibone uMathewu amashumi amabili nane elesikhombisa nelesishiyagalombili manje ake sibone sizokuthola lokho lolo olwesithathu luvula akusilo na uMathewu amashumi amabili nane elesikhombisa lesishiyagalombili ngiyaxolisa manje lokho kuvula gelekeqe ivula noma indlala kuvula gelekeqe idlala kulungile manje izifo nokufa yebo umnumzane manje siyakukho lesikhombisa lesishiyagalombili manje lolo kungaba uPaul esine ake sibone lapho esithola khona uPaul esine nalapho selivula uPaul esine lesine ya ngumgibeli ehashe limpofu ukufa yebo ngase ngibone futhi bheka nanto ihashe limpofu no ihashe limpofu nohlezi phezu kwalo igama lakhe lithiwa ngukufa nehaideze lalandelana naye wasenikwa amandla ezigokwesine izingcenye komhlaba ukuba babulale ngenkemba nangendlala nangokufa nangezilwane zomhlaba manje niyabona lokho kwakungukufa manje uPaul esihlanu uMathewu amashumi amabili nane elesishiyagalolunye kuya kweleshumi nantathu ake sibone ukuthi ngikuthole kahle yini lokho manje futhi niyabo futhi lapho-ke baya kulikapelo sizini balibulale nakho lapho khona futhi niyakuzondwa yizizwe zonke ngenxa yegama lami futhi nxa And then many shall be abaningi baya kukhaphela abaningi baya kukhubeka bakhaphelane bazondana niyakuvela abaprofeti bamanga abaningi futhi badukisa abaningi ngenxa yokwanda kokubi kuza kuphola uthando kwabaningi kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni nguyena oyakusindiswa manje sizophawini lwesihlanu manje nalokho bekuyizolo ebusuku niyabo bayo nikaphela nikaphelane kanjalo manje bhekisani lapha kwesesithupha uPhawu isithupha elesishiyagalolunye kuya kwelesishumi nanye manje asithole lezo isambulo sesithupha esishiyagalolunye kuya kweleshumi nanye nalapho selivule uPhawu lwesihlanu ngabona phansi i-altari imiphefumulo yaba bebulewe ngenxa yezwi likaNkulunkulu nangenxa yobufakazi ababenabo futhi bamemeza ngezwi elikhulu bethi koze kube nini mbuso ongcwele qinisileyo uhluleli uphindisele igazi lethu kulaba abakhileyo emhlabeni na manje basebenika kwaba yilowo nalowo izinkubo ezinde ezimhlophe futhi kwashiyo kubo ukuba baphumule esikashana baze baphelele abayizinceku kanye nabo nabazalwane babo beza kubulawa njengabo baze baphelele manje niyabo phansi uPaul esihlanu sithola lapha ubufela ukholo futhi phansi kwesamashumi amabili nane isishiyagalolunye ngapha sikuya kweleshumi nantathu siyathola futhi ukuthi kwakungumfela ukholo baya kulikhaphela futhi banibulale kanjalo njalo niyabo uPaul ufanayo luvulwa manje uPaul lesithupha yilolo esiza kulo manje uMathewu amashumi amabili nane amashumi amabili lesishiyagalolunye lilamashumi amathathu amashumi amabili nane futhi asithole lamashumi amabili nesishiyagalolunye nelamashumi amathathu nakho lapho esikhona manje sizothola futhi isambulo sesithupha ishumi nambili kuya kweleshumi nesikhombisa yilokho impela nje sikufundile manje lalelani lokhu manje okwashiwo ngujesu kumathewu amashumi amabili lesishiyagalolunye amashumi amabili nane amashumi amabili lesishiyagalolunye nelamashumi amathathu Ngeba masinyane emva kokuhlupheka kwalezo zinsuku ini ngenkathi lokhu kuhlupheka lokhu kuhlupheka okusokuncane abedlule kukho lapha yebo ilanga liyakufiphazwa nenyanga yikukhanya nezinkanyezi ziyakuwa ezulwini namandla amazulu ayakuzanyazanyizwa khona kuyakubonakala isibonakaliso sendodana yomuntu ezulwini bese zikhala izizwe zonke zomhlaba zibone indodana yomuntu iza emafwini ezulu inamandla nenkazimulo enkulu. Manje fundani ngapha esambulweni manje uPaul esithupa lolu esikulo khona manje. Labheka lapho livula uPaul esithupa futhi bheka kwaba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu nelanga labamnyama njengendwangu yesaka nebo loboya nenyanga yaba njengegazi. Nezinkanyezi zezulu zawela emhlabeni njengomkhiwane uvuthulula umphobo wawo nxa uzanyazanyizwa ngumoya omkhulu. Nabazulu lagoqwa njengomqulu wencwadi usongwa nezintaba zonke neziqhingi zonke zasuswa endaweni zazo. Namakhosi omhlaba nezikhulu nabacebileyo nezinduna nabanamandla nesiqila zonke bakhululekileyo bonke bacasha emiwumeni semaweni entaba. Basebethi ezintabeni nasemaweni welani phezu kwethu nisisithe ebusweni balowo ohlezi sihlaleni sobukhosi nasolakeni lakeni lwewundlu ngokuba usuku olukhulu lolaka lwalo selufikile ngubaniko ngema na. Ngokuphelele nje buyelani ngalo ngqoni ibone ukuthi uJesu wathini lapha manje kuMathewu wamashumi amabili nane amashumi amabili nesishiyagalolunye lalelani emva kwalolu daba luka Eichmann kanjalo njalo ngeba masinyane emva kokuhlupheka kwalezo zinsuku ilanga liyakufiphazwa nyanga ayikukhanya zinkanyezi ziyakuwa ezulwini mandla ezulu ayakuzanyazanyizwa manje ebhekisisani. Kona kuyakubonakala izibonakaliso sendodana yomuntu ezulwini futhi bayoba futhi ba bese zikhala izizwe zonke zomhlaba zibone indodana yomuntu iza emafwini ezulu inamandla amakhulu nenkazimulo futhi iduma izingelosi zayo kanjalo njalo futhi nangokukhala kwecilongo zibaqoqe mimoyeni yomine lwandawonye. Yabo impela nje kuqhathaniswa nalokho uJesu akusho kuMathewu wamashumi amabili nane nalokho mambuli lapha akuvula nge-ophawini lwesithupha kuyikho impela nje noJesu wayekhuluma ngesikhathi sokuhlupheka. Yabo qala wabuza ukuthi lezi zinto ziyoba nini lapho ethempeli liyosuswa khona wakuphendula lokho into elandelayo ayibuzayo siyofika nini isikhathi nakho kufika umnyaka wabafela ukholo nokuthi lokhu kuyokwenzeka nini ukuthi umphiko uKristu uyovuka nini nokuthi umphiko uKristu uyolisusa nini ithempeli. UDanyeli ukuthi besingebuyela kanjani emuva bese sicosha uDanyeli lapho ngenkathi esho lokho inkosana eyofika nina abafundi niyakwazi lokho futhi wayefanele enzeni na wayeyosusa umhlatshelo wansuku zonke nakho konke lokho kwakuyokwenzeka ngesikhathi wathi uJesu ngisho ekhuluma ngakho lapha udetshelwe ngaphansi wathi nxa nibona amanyala enza incithakalo eyakhulunywa ngumprofeti uDanyeli emendaweni engcwele. Yini leyona yindlu yama Mohammed yase Oma imendaweni ethempeli ngenkathi belishisa lingqonga. Wathi makuthi abasezintabeni makuthi abaphezu kwendlu bangehli ukuzokhipha izinto endlini noma sensimini abuye ngokuba kuyoba lesikhathi sekathazo. Yabo futhi zonke lezi zinto zazizokwenzeka zihlisela phansi manje futhi kuqinisekizwa kubuyele kulokhu kuvulwa kwaPaul esithupha.
I want you to notice. Jesus
manje ngifuna ukaphela uJesu manje cishe kusasa ebusuku kulokhu uJesu washiya ukufundisa kuPaul esikhombisa lokho lapha phekisizani kubeka ngonge imifanekiso manje emva kwalokho.
And John omitted the seven seals. The seven seals.
NoJohane washiya uPaul esikhombisa lwesikhombisa lokugcina uPaul esikhombisa leyo kuzoba yinto enkulu ayilotshiwe ngisho niyabo washiya uPaul esikhombisa bobabili benze njalo nomambulu ngenkathi uNkulunkulu nje wayethe wakukhona uJohane wathi kwaba khona kuthula nje ezulwini uJesu akazange athi vungalo Kabelani manje sibuyele evesini leshumi nambili kabelani akukho sidalwa lelo yivesi leshumi nambili sisuke siqala ophawini lwethu ukulubona luvulwa akukho sidalwa njenge izidalwa eziphilayo kumelwe lapha nakho njengoba kwakunjalo ophawini lesihlanu Ngani na, loku kwenzeka ngakolunye uhlangothi lonyaka evangeli, ngezikhathi sokuhlupheka, loluphawu lwesithupha luyizikhathi sokuhlupheka, yilokho kwenzekayo, umlobokazi useyambile, niyabo, akukho zidalo esiphilayo noma lutho lapho lokukusho, nje ku manje uNkulunkulu akasasebenzani nebandla seliyambile, usebenzana noIsrayeli, niyabo, niyabo, lolu olunye uhlangothi.
This is when Israel receive the message of
Noku kungengathi uIsrayeli esembukene umlayezo ombuzo ngabaprofeti ababili besambulo seshumi nanye kumbulani uIsrayeli uyisizwe inceku kaNkulunkulu isizwe futhi nqa uIsrayeli esengeniswa kuyoba uhudaba lukaze lonke uIsrayeli nyaka umbuso yilabo uDavide indodana kaDavide ihlala esihlaleni sobukhosi ingaleso sizathi lowo wesifazana memeza indodana kaDavide noDavide uzo indodana kaDavide uNkulunkulu wafunga yona kuDavide ukuthi wayezovuza indodana yakhe eyayizothatha isihlalo sakhe sobukhosi kwakuzoba isihlalo sobukhosi sanguna phakade niyabo sasingayikuphela Solomon uyasinikeza ngomfanekiso eThempelini. NoJesu batshela nje lapha lokho ngokuthi akuyukuba kodwa lelishiyo phezu kwelinye lawo. Kodwa uzama kubatshela lapha. Oku uyabuya. Buya nina. Lezi zinto ziyokwenzeka ngaphambi kokuba ngibuye. Futhi nazi. Manje sesikathini sokuthupheka khumbulani nqa umbuzo umiswa emhlabeni manje lokhu kungahle kwathuze kancane futhi uma kunombuzo futhi ni nizanga lokhu ningibuza uma nifuna ukuvuza umbuzo emva kokuba sekubiziwe futhi ukukushaya nje uma ningazange awukwazi vele
in the time of the millennium it's Israel
Isikhathi sesikhathi seminyaka enkulungwane uIsrayeli oyisizwe izizwe ezishumi nambili njengesizwe kodwa umlobokazi usesigodlweni uyindlovukazi manje ushadile nakho konke komhlaba kuyakuza kungene kulomuzi iJerusalema futhi kuyakuletha inkazimulo yayo phakathi lapho namasango wayekuvalwa ebusuku ngoba busuku abusayi kuba khona niyabo Masango ayohlala evuliwe njalo namakhosi omhlaba isambulo amashumi amabili nambili lethe bukhosi nodumo lwawo kulomuzi kodwa umlobokazi uphakathi lapho neundlu
Oh,
ningakubona lokho phakathi lapho. Hayi, umlobokazi angazukuba phandle lapha esebenza ngokushikashikeka ezivinini. Cha, umnumzane, umlobokazi uyindlovukazi enkosini. Ngabanye abasebenza ngokushikashikeka phandle lapho. Isizwe, hayi umlobokazi. Amen.
All right. Notice these
Kulungile qaphelani lezi zithunywa manje lezi zithunywa zesambulo ishumi yambili laba abaprofeti ababili bazoshumayela umbuso osusandele niyabo umbuso wezulu uzomiswa isikhathi iminyaka yokugcina emithathu nengxenye yodwa yesonto likadanyeli lamashumi ayisikhombisa lethenjiswe kumajuda abantu bakhe khumbulani manje lokho ukufakazisa lokho ukuthi lena yingxenye yokugcina kadanyeli yesonto lamashumi ayisikhombisa nginombuzo kulokho okusasa niyabo Manje amasonto angamashumi ayisikhombisa kwethenjiswa okwakuyiminyaka eyisikhombisa futhi phakathi kwamasonto ayisikhombisa uMesiya wayezonqunywa ukuba enziwe umhlatshelo wayezoprofetha iminyaka emithathu nengxenye yodwa bese kuthi-ke anqunywe enzelwe umhlatshelo wabantu futhi kusekhona kunqunyelwa leyo minyaka emithathu nengxenye isalokhu inqunyelwa u-Israyeli manje-ke ngenkathi uMesiya enqunywa iJuda lapho ubuthekiswa ukuze lingakwazi ukubona ukuthi lo kwakungumesiya futhi manje-ke ngenkathi uMesiya enqunywa khona-ke ivangeli nonyaka omusa kuza kwezizwe Bese beyehla ke uNkulunkulu odonso yedwa lapha nalapha ya nalapha nalapha ya waye sebabeka le phansi kwezithunywa nalapha nalapha ya nalapha nalapha ya waye sebabeka le phansi kwezithunywa waye sethumele izithunywa zokuqala futhi sashumayela necilongo lakhala njengoba sikucosha emva kwesikashana futhi manje ke icilongo lalimemezela impi icilongo njalo lekhombisa impi izithunywa ingelosi ifika emhlabeni izithunywa zehora njengelikaluda njenganoma iziphi zezithunywa ezikhulume ngazo wenzani na uyafika nophawu luyavulwa luyembulwa icilongo liyakhala umengezela impi futhi basuka bahambe bese kuthi-ke isithunywa sife unabeka uphawu leliqembu bafakwe phakathi nenhlupheko yehlela phezu kwalabo abalenqabayo niyabo manje-ke uyaqhubeka bese-ke behlela bathola enye inhlangano sisanda kwedlula nje kulokho bese-ke naba bephuma namanye amandla niyabo amanye amandla omunye onyaka webandla enye inkonzo bese-ke uma enza lokho naku kufika unkulunkulu nenkonzo yakhe nxa umphika ukristu efika neyakhe niyabo phika ngokumelana bayahambisana ngifuna niqaphele into ethize encane kwathi nje cishe ngesikhathi ukayini afika ngaso emhlabeni wabela wafika emhlabeni ngifuna niqaphele kwathi nje cishe ngesikhathi ukristu afika ngaso emhlabeni ujuda wafika emhlabeni cishe ngesikhathi ukristu asuka ngaso emhlabeni ujuda wasuka emhlabeni kwathi nje cishe ngesikhathi umoya ongcwele owehla ngaso umoya omphika ukristu wehla kuthi nje cishe ngesikhathi umoya ongcwele ozembula ngaso lapha ngezinsuku zokugcina umphika ukristu uveza ubunjalo bakhe enyuka ngezombusazo zakhe nezinto futhi cishe nje ngesikhathi umphika ukristu ezinyakazela ngaso qobo ngokugcwele espri enkundleni unkulunkulu uqhubeka nokuzinyakazela ngokugcwele ukukuhlenga konke niyabo gijima nje nje kanye kanye ngqo futhi bobabili ngokuhambisana ukayini no-abele ikwababa nejuba emkhunjini ujuda nojesu futhi nje kuqhubeke njalo ningakuthatha nje naku kwakukhona umowabi no-israyeli bobabili umowabi wayengezizo isizwe singumeteni qabo umnumzane banikele umhlatshelo ofanayo u-israyeli ayewunikele bakhuleke kunkulunkulu ofanayo impela uMoabi wayengomunye wamadodakazi kaLoti eyalala noyise futhi wayenomntwana nalowo mntwana wayebize ngoMoabi futhi kuye kwavela isizwe sakwaMoabi izwe lakwaMoabi futhi ngenkathi bebona u-israyeli umfo wabo hlengiweza babengabaqavile babeyihlelo elikhulu u-israyeli wayengenahlelo wayehlala nje emathendeni futhi noma yikuphi lapho oya khona kodwa umowabi wayenezikhulu amakhosi kanjalo njalo futhi babe nobhalamu enhle lapho umprofethi wamanga futhi babenakho konke lokhu base-ke behlele lapho ukuba baqalekise umfowabo omncane owaye esendleleni eya ezweni elithenjisiweyo eya ezithembisweni sakhe futhi wahamba futhi wabacela ngingendlula ezweni lenu na umama nkomazi ami ephuza amanzi ngiyokukhokela uma ekhotha utshani ngiyokukhokela wathi qabo awubambi mvuselele njalo ngapha kunjalo awubambi noma yini njalo ngapha bese-ke nibhekisisa kwenzile ubuya ngqo esimweni sikajezibhele futhi wehla ngalowo mprofethi wamanga futhi wabangela abantwana bakankulunkulu ukuba baduke futhi bashade nabesifazane bangamamowabi kwakwa-israyeli futhi babangela ukuphinga futhi wenza into efanayo kulowo nyaka ofanayo wambweni endleleni eyezweni elithethisiweyo sikuyo wenzani na umprofethi wamanga fika ujika ngqo futhi waganwa wayesebizelwa ebandleni lamaprotestani wayesebangela amahlelo khona impela nje abakwenze emuva lapho kodwa u-israyeli yomdadana waya ngobambili okufanayo wahamba ngomzila ehlane isikhathi eside nazo zonke lezo zili ezindala zadingeka zife kodwa waqhubeka ngqo wayongena ezweni elithenjisiweyo ya yebo babhekisiseni bonke behlobile ngaphambi nje kokuba bawele ejordani haha ngiyakuthanda lokho manje se hlela kulowo nyaka ngomanje lapha manje kapelani Manje siyathola ukuthi izikhathi eyokugcina ngishilo iminyaka emithathu nengxenye eyodwa yamasonto angamashumi ayisikhombisa kaDaniel. Ake ngikuchaze lokho ngokusondela kakhudlwana manje ngoba ngibona omunye umuntu lapha ohlala njalo kubhekisisa lokho futhi ngifuna ukuzama ukuzicacisa mina uthisha. Qaphelani, ngenkathi ungena amasonto angamashumi ayisikhombisa, ngenkathi uDaniel ebone umbono wezikhathi ziza nokuphela kwamaJuda, kodwa wathi kwakunqunyelwe amasonto angamashumi ayisikhombisa, lokho iminyaka eyisikhombisa. Wakathi kwayo, ngani uMesiya uyoba lapha noma futhi anqunywe ukuba ngumhlatshelo. Manje yilokho impela okwenzekile. Manje-ke uNkulunkulu wasebenzana nabazizwa baze bakhiphela abantu igama lakhe, kothi nje ibandla labezizwe lingakhishwa wenyuse ibandla futhi ngenkathi ekwenza intombelele ibandla qobolalo umlobokazi wenyuka nebandla qobolalo lafakwa ebumnyameni obungaphandle lapho kukhona ukukhala nokulila nokugedla amazinyo. Ngesikhathi esifanayo ukuhlupheka kwehlela phezu kwalabo bantu futhi ngenkathi ukuhlupheka kusehla phakathi lapho kufika labo baprofethi ababili besambulo seshumi nanye ukushumayela evangeli kubo futhi bashumayela inkulungwane ikhulu nezinsuku ezingamashumi ayisithupha. Yabo, awu, yiloko impela nezinsuku ezingamashumi amathathu enyangeni njengoba ikhalenda yangempela inazo iminyaka emithathu nengxenye eyodwa impela leyo yingxenye yamashumi ayisikhombisa kaDaniel ingxenye yokugcina yesonto lamashumi ayisikhombisa. Yabo, uNkulunkulu wakasebenzani no-Israyeli phakathi lapho qaba mnumzane umfowethu wangibuza kuke udala wathi ngingaya yini umfowethu lapho ebandleni oligugu umfowethu othandekayo wathi ngifuna ukuya kwa-Israyeli ngikholwa ukuthi kunokuphaphama. Umunye wathi kimi Foti Branham ubufanele uye kwa-Israyeli khona manje bebezokubona. Yabo, ungeke wakwenza ngama khona lapho ngase ngicabanga lawo maJuda athi uma ngi-awu uma lokhu kuba njalo uJesu ebangu besiya wathi angimbone enze isibonakaliso zomprofethi sizobakhola abaprofethi bethu ngoba yilokho abafanele babe yikho ukuhleleka kahleka njepho ngacabanga. Naku ngiyahamba sengifika lapho ngo ngisondela impela kuko impela ngangi-awu ngangisekario futhi ngangiphethe ithithi lami ngesandla eliye kwa-Israyeli ngase ngithi mina ngizohamba ngibone ukuthi ngabe bayakubuza yini lokho ukuthi bangasibone yini isibonakaliso somprofethi sizobona ukuthi ngabe bazomemukela yini uKristu. uLouis Petros webandla eStockholm wawathumelela izigidi zeBhayibheli nalawo maJuda ngena lapho ngisibonile sithombe nginakho efilimini eyisonjwana emuva lapha ngqomanje imizuzu emithathu kushaya phakathi nobusuku nalawo maJuda engene vele emhlabeni wonke ndawo zonke aqala ukubuthana phakathi lapha ya emva kokuba ingilandi yayisingene lapho ngesikhathi sikageneral Allenby ekuthambeli kwempi yomhlaba emkulwini wesibili ngicabanga ukuthi yiwo futhi bazinikela amateki azinikela wayesekela ibuyisela ku-Israyeli futhi kade ekhula njengesizwe futhi manje useyizizwe ziphelele imali yakho qobo uhlamvule imali iflag umbutho nayo yonke enyinde. Yabo, nala maJuda ayibuyela ezweni lendabuko aye into yokuqala ngenkathi behlela e-Iran nasezansi phakathi lapho ukwalanda abuza athi bafuna bona bawabuyisele kwa-Israyeli bawanike indawo yawo bawathathe bawabuyisele ezweni lawo ePalestine lapho afanele ukuba khona futhi ikhumbulani inqobo nje uma u-Israyeli engaphandle kwalolozwe ungaphandle kwentando kaNkulunkulu njengo-Abrahama ayelanikwa yena futhi ngenkathi ayengafuni ukugibela leyo ndiza ayingakaze ayibone noma yini into enjalo kwakukhona urabo mdala wehla lapho wathi umprofethi wethu wasitshela ukuthi nxa u-Israyeli ekhaya kuyoba semaphikweni okhozi endizeni indlela yekhaya nango ulapho manje uyakha umkhiwane ubuyisela. Amen. Inkanyezi yendala imicitsho eyizithupha kaDavide ibhebhezela izinsuku zabezizwe zibaliwe ngokwesaba okukhulu okuthiyayo isikhathi sokutupheka sesiseduze ngqo futhi ngimi khona lapha nezimpawu zivulwa ibandla selilungele ukuba lindizele emoyeni nokuhlupheka kwangena bese-ke uNkulunkulu eyehla bese donke izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane azikhiphe lapho. Amen. Lapho kuphelele. Niyabona lapho izimpawuzi kukhiphela khona manje, niyabo lukuvula na. Manje lokhu iminyaka emithathu nengxenye ukugcina kubantu. Futhi uma niqaphela sekuyisikhathi sokuthi uNkulunkulu uzobiza lawo maJuda izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane kulo iminyaka emithathu nengxenye yodwa yokugcina. Niyaboka, sebenzani nayo Nhlobo. Abengakabi naye umprofeti, angeke akhole lutho olunye kodwa umprofeti awuwenzi isithutha. Ngakho azoza umprofeti, yebo Nomzane, futhi yiloko kuphela lokho uNkulunkulu wawatshela lokho ekuqaleni, futhi ahlala nakho ngo wathi iNkosi uNkulunkulu wenu iyovuza umprofeti phakathi kwenu njengami. UMose washo lokho, wayesethi yena niyakumuza, futhi noma ubani ongayikumuzwa lo mprofeti uye kunqunywa kubantu. Kunjalo futhi niyabona amehlo abo athi ngeke bubuthekiswe. Kungenjalo babe yomqondo ezikhundleni zalokho, babe bubuthekisiwe, babe lokho kwadedelwa uSathane bathole. Futhi bathi ungumbhulu uBhelzebuli, ikazi lakhe malibe phezu kwethu, siyazi ukuthi akukho lutho kuye. Nabo nabantu bandla wabubuthekiswa ingalase sizathi impembu likaEgbene lelo lonke lelo qembu labulawa ngokucekwa emuva lapha. Babe nelungelo lokungena uyise oqobo atingeka bubuthekisa amehlo abo ukuze akwazi ukuthatha thina. Leyo yinto elethelana umunyu kakhulu emibhalweni cishe. Abangani nje ngalapha amaJuda ibiza igazi likayizo qobo uNkulunkulu wabo qobe lenga lapha yahopa bukani bambethela khona ipepe lasho lokho ngamane amagama amakhulu kune wonke. Bukani khona eJerusalem uzangcwele kunayo yonke emhlabeni, ba abantu abangcwele kunabo bonke emhlabeni, bethela ukufa okunonya okwedlula konke emhlabeni. Yena umuntu esemqoka kunabo bonke emhlabeni, yebo. Ngani abantu abakholwayo, inkolo enkulu kunazo zonke emhlabeni, inkolo eqinise kuphela emhlabeni yayimi lapho ibethela yena iphela uNkulunkulu. Ibhayibheli labo elalithe wayizofika abakubona ngani na? Ibhayibheli lisitshela ukuthi uNkulunkulu wababubuthekisa kuze bangakwazi ukukubona. Ba wathi yimubi kini ongangilahla ngesona na? Ngamanye amazwi, uma ngingenzanga khona impela okubikezelwa ngami ukukwenza, khona-ke ngitsheleni isono ngokungakhona. Wenze khona impela uNkulunkulu amtshele khona, kodwa abakwazanga ukubona. Manje uma ukhuluma kubantu kufana njena kuphosa amanzi emhlane edatha. Niyabona ukuthi ngisho kuthini na? Kuyinto edabisayo ngani bona lezi izizwe nabantu indlela benza ngayo, bayisitashi kakhulu nenkolo. Kodwa uma ngcwela usitshela yini lokho na? Bayobanga banamawala abakhukumela abajene injabulo kunokuthanda uNkulunkulu, abangenakuthuliswa abahlebayo, abangenabumnene nabangathanda kuhle, bakezoba nesimo sokumesaba uNkulunkulu kodwa bawaphika amandla evangeli. Wathi labo ke wobagwema nako lapha sikhona lapho bamahlelo bayalisonda, bathatha yonke inkazimulo namandla bawabeka emuva nabapostoli nawo onke amanye awo ngale sikhathini seminyaka eyinkulungwane. Ufana nomuntu nje njengoba ngishilo ngaphambili, umuntu njalo unika uNkulunkulu udumo ngalokho akwenzile, ebheke phambili kulokho ayokwenza, futhi benganaki lokho akwenzayo khona manje. Lokho kunjalo impela, umuntu zalokho efana kwakunalawo maJuda emlapho ethi udumo kuNkulunkulu ngani esahlukweni sesithupha sikaJohane ongcwele athi obaba bethu badla imana ehlane. Wayesethi uJesu bona bonke bafile baphuza amanzi edwaleni ehlana nayo yonke into, wathi ngilelo twala kunjalo. Amen. Wathi kodwa ngizinga zokuphila ezivela kuNkulunkulu siphume ezulwini, lowo muntu wokuphila waseyitheni emuva ngaleya. Uma umuntu edla lezi zinkwa akayi kufa, ngiyakumbuza ngemihla yokuphela. Futhi noma kunjalo abakwazanga ukukubona kunjalo. Yena impela uMesiya emi lapho ekhuluma wona impela amazwi enhliziyo yabo nezinto ezinjalo, ekhombisa ukuthi wayenguMesiya. Lokho nje uMesiya ayifanele ukukwenza. Nawo emlapho nezandla zawo zingemuva kwawo, futhi kungeke kwenzeka. Qabo akafikanga ngomgudu ofanele, niyabo, uphume eBethlehem futhi akanutho, kodwa umntwana ozalwe ngaphandle komshado nalowo kudebele sebenza kuye. Siyazi usangena ehlanga ngiyodebele, yabo, amehlabo empeleni ayephuphuthekisiwe kulokho. manje kodwa abheke umprofeti wawo futhi azokwemukela azobemukela bobabili kunjalo manje qabelani futhi manje kanti ngicala amajuda ngizoninika sike sifanekise sincane ukuze ngiqonde ukuthi ngamajuda ngapha manje ngakulolu hlangothi lohlwitho bekuzani ukuthi kwenzekani kufanekiselwe futhi sizukuthathe sikathi ukuba sikwenze ngoba siphuma sigijima lapha futhi kufanekisele kulokho kubizwa ngenkathazo kaJakobe manje bukani lamajuda lapha line qabelani oh kuyi ngizothi Chacha nje sincane sesikashana lapha niyabo kungenza ngibe novalo uma ngiqala ukweqa ngijike kanjalo futhi niyabo qabelani ngifuna ukubona futhi ngivele nje aw uNkulunkulu uzonikhombisa khona ngineqiniso
Jacob
bukani uJakobe wayenobuzibulo kunjalo na kodwa impela wayengumkhohlisi omncane ngabo niyabo wehla wayesekhohlisa uyize wakhohlisa umfowabo wenze yonke into kodwa nokhongo komthetho kwehle njalo wayenabo ngoba wesawu wayebuthe ngizile Kodwa ke nga ehlela lapho ukuyosebenzela umkhwe wakhe wafaka lezo zinto zompopule emazini ukwenza lezo zinkomo ezimithi nezinto zizala amakonyana amanakanaka futhi ho nazi zonke izinto ezenzile kanjalo nje ukuzuza imali Manje bekuzani manje waxoshwe kubantu bakubo manje uhlobo lomjuda manje ungumhlwithi wemali ngikajali ukuthi itshela kanjani uyoyithola uyokuhlinza uphila ukuze ayithole manje niyakwazi lokho ungumkhohlisi omncane yilokho kuphela mfana ungasebenzani naye uyokuthola mfana yebo umnumzane ngani na uzofanele abe yilokho nalo hlobo lomoya olubusayo impela nje njengalo labo baguquli babengena kuliqonde lelizwi ngoba lowo kwakungumoya omuntu othunyelwe lebona ngiyakhoza thola izwi nesambulo wonke lowo okuqondayo lokho phakamisani izandla zenu ukuze ngilokho kuhle lokho kukahle niyabo lokho kuhle manje niyabo uma nike buyela lapha phansi kwalezi zimpawu uma zize zithole uma zivulwa ningabona impela ukuthi uNkulunkulu wenzani akwenzile azokwenza nakho impela futhi ingalaso sizathu amadoda aziphatha ngaleyo ndlela ngoba lowo ngumoya obikezelelwe lowo nyaka ukuba ube kuwo akukho kunye ayenga kwenze Ngoba ngojohane uPaulu nabo lowo moya wengonyama lapho iNGONYAMA imilabo izikobolwalo uPaulu wamangona lelozi wayesethi ngiyazi lokhu ukuthi kuyoba khona abazalwane bamanga bavukayo phakathi kwenu abahamba hambayo nalokho bayakwenza amahlelo nayo yonke enye into phakathi kwenu nabayo kwenza futhi kuyoqhubeka kuze kuyofika ezinsukwini zogcina nezikhathi ze sabekayo ngani na wayengumprofeti nakho gumi lelozi likuye ukuthi lalizophetha kanjani kude lapha ya wathi amadoda amanga phakathi kwakho ayovuka futhi ekhuluma izinto beze wosha abazalwane abangabafuni lowo ngumpi uKristu impela kwenza lokho impela nje Qabelani emva kokuba sebehambe bayongena onyakeni wezikhathi zobumnyama sokuhlupheka kwakuyini na kwakungekho lutho babengalwenza iRoma yayiphethe wayenamandla ezenkolo futhi wayenamandla ezobusazwe yayingekho into ababengayenza kodwa nje kusebenza ngokushikashikeka ukuba bahlale bephila futhi bazinikele babe ngumhlatshelo kwakuyinkabi yilokho kuphela babengakwenza yilolo hlobo lomoya babenalo umoya kaNkulunkulu inkabi Manje ke nako kufika abaguquli inhlobo yomuntu ohlakaniphe okobuqili ohlakaniphile Martin Luther John Wesley kanjalo njalo Calvin uFinney uKnox bonke abanye babo nabe bephuma futhi ingenkathi benza babe abaguquli bayaphuma beguqula bekhipha abantu Futhi bachika babuyela ngo impela njengoba benze muva lapho futhi bagana babuyela khona emuva ngokulo futhi enqubweni yabo yobuhlelo khona impela nje iphephe lasho njalo lalizi fefekazi kwase kuthi ke lalinezifeba madodakazi impela nje uNkulunkulu wayesethi nginike isikhathi sokuphenduka futhi akakwenzanga ngakho ngizomthatha nabantu labakhe abazalayo ngibaxoshele lapha ya labo abangabakhona yilokho impela manje lokho uNkulunkulu washo lokho phansi kwalokho niyabo phansi kophawu manje wayilapho sitshela ukuthi uyakwenza lokho futhi uyakwenza futhi bona bonke baholela kuleyo ndlela kodwa kubo bonke amagama abasencwadini yokuphila uNkulunkulu ubabiza bayolizwa izimvu zami ziyaliza iphimbo lami uJesu njalo yinto kuphela esifanele siyenze ngokwenza ubizo lwezimvu izimbuzi azilazi qobelani kodwa nebo ubizo lwezimvu izimvu zami ziyaliza iphimbo lami ngali yini iphimbo na ngifuna ukunitshela ukuthi iphimbo liyini iphimbo lizi sibonakaliso sakomoya wathi kumaza uma bengaye kulizwa iphimbo lezibonakaliso sokuqala bayolize iphimbo lezibonakaliso sasibili izimvu zami ziyaliza iphimbo lami nxa lezi zinto ezifanele ukwenzeka ngezi nsuku zokugcina izimvu zikankulunkulu ziyakuqonda lokho yebo umnumzane yebo ziyaliqonda izimvu zami ziyangazi nebo umfokazi zizoza zamlandela azibalandela abafokazi kuzofanele kube yizibonakaliso zosuku eziqinikisiwe futhi ziyalibona Manje qaphelani manje uJakobe njengoba ekubuka manje into yokuqala neyazi unokulangazelela ukuba ahambe kuphi na abuyele ezweni lendabuko wo yiloko impela uIsrayeli akwenzile lokho ungu-Israyeli uJakobe ungu-Israyeli waba nokushintsha kwegama lakhe nje neyazi yabo futhi waphuma lapho wayesethatha yonke imali ayinayo futhi ayengayithola wayeseyithatha noma ngayiphi indlela eyengayithathe ngayo ezihlotsheni zakhe kumbe noma ubani omunye ngakho ukukhohlisa ugweba kuqama maka noma yiphi indlela engayithola ngayo wayithola yabo wakwenza kwase kuthi-keke kathi eseqala ukubuyela ekhaya wathola ukuzizwela ukukhumbula ekhaya enhliziyweni yakhe kodwa lapho eqala ukubuyela emuva endleleni yakhe ebuyela emuva wahlangana noNkulunkulu kwase kuthi igama lakhe lashintshwa yabo kodwa ngalezi zikhathi wayekhandleke kakhulu ngoba wayesaba ukuthi u-Esau wayemlandela yabo futhi futhi bhekisisani imali isiphakamiso semali njengejuda nje liyozama lenza lesi sivumelwane neroma yabo esiphakamisweni sabo semali iqapheleni ukuthi u-Esau wayengayidingi imali yakhe kanjalo neroma inomcebo womhlaba esandleni sayo yabo kodwa ayisebenzanga kodwa siyathola manje ukuthi u-Israyeli ngaleso sikhathi sekatshazo ngenkathi wayengujakobe wabambana lokho wabamba into ethize eyayingeyangempela wakunomuntu owehlayo ujakobe wamgaxa ngengalo yakhe futhi wahlala lapho futhi umfo wathi kufanele ngihambe manje sekuyaza o lokho kusakosuku nebo kwase kulungele ukuza kodwa ujakobe wathi angizi ukukuyeka wena ungeke uhambe ngizohlala nawe ngqoni yabo ngifune izinto zishintshe kulapha lezo yilezo zinkulungwane ezikhulu namashumi amane nani lezo zigejane ezicweba imali nezinto ezinjalo uma bebonayo iqiniso into yangoqobo ukuyibamba nakho kuba umoze futhi nakho kuba u-Elija amen bayobambana noNkulunkulu kuze kuthi izinkulungwane ezikhulu namashumi amane nani zezizwe zakwa-Israyeli zibizelwe ngaphandle khona lapho lokho nje kungaphambi kwesikhathi sokuthi ubheka nebo wo kumangalisa kanjani futhi inkathazo kaJakobe lapha kungenkathi izinkulungwane ezikhulu namashumi amane nane ibizelwa khona ngaphandle bona abashumayeli labo boprofethi ababili bashumayela njengoJohane umbhaphathizi umbuso wezulu ususondele phendukani Israyeli phendukani ini na phendukani ezonweni zenu ukungakholwa kwenu futhi niphenduke nibuyele kuNkulunkulu manje sikhumbule into ethize lapha lezi zenzeko ezinkulu emvelweni kwenzekile ngaphambili kuleli vesi leshumi nambili lapha niyabo ilanga labamnyama njengendwaku ngoyesaka loboya manje qhathanisani lokhu manje khumbulani lokhu akwenzeki kowezizwe ngu-Israyeli ake nginikhombise manje khumbulani ngithe kubizela ngaphandle izinkulungwane ezikhulu namashumi amane nani niyabo Lezi zikati manje kungenkathi kuhlupheka okuzokwenza naloku kuya kusho kwenzekayo kuloku kuhlupheka. Manje azipheke u-Exodusi weshumi amashumi amabili nange kuye emashumi amabili nantathu futhi bhekisisani lapha lapho u-Exodusi ungenkathi kusobala u-Israyeli wayephuma ezokhishwa. U-Exodusi izahluko zeshumi nelamashumi amabili nange ivesi amashumi amabili nantathu. Ngikukhuluma kakhulu futhi ngimemeza uma ngibhala la manoti phansi ukuthi ngezinye izikhathi ngingahle ngiwaxova. Kulungile, u-Exodus weshumi amashumi amabili nanye kuya kwelamashumi amabili natatu. Kulungile, nakhu la esiya khona amashumi amabili nanye nelamashumi amabili natatu. Inkosi yayisithi kuMose, yelula isandla sakho ngasezulwini ukuba kube khona ubumnyama ezweni laseGibhithe, ngisho ubumnyama obuphatheka ngesandla. Mose wayeselula isandla sakhe ngasezulwini kwaba khona isigayigayi esinzima ezweni lonke laseGibhithe izinsuku ezintathu, yabo? Manje ababona nanga akusukumaka muntu endaweni yakhe izinsuku zaze zabantathu, kepha abantwana bakwa-Israyeli kwakukhona kukhanya emakhaya abo. Kabelani impela nje manje uze ngapha nelanga labamnyama njengendwangu yesaka, niyabo? Yinto efanayo lezi zenzeko zemvelo kwakuyini na? Ini nxa imvelo yenzeka kanje kade kungunkulunkulu ebizwa u-Israyeli, niyabo? Unkulunkulu ubizela ngaphandle u-Israyeli. Manje ilanga labamnyama njengeboya. Manje uNkulunkulu wayesenza khulule u-Israyeli lapho, kulungile, abakhiphe esandleni sesitha sabo okwakuyiGibhithe ngalezo zikhathi. Manje lapho ubakhiphe esandleni samaRoma lapho abenze isivumelwano sabo, kwenzeka into efanayo. Lezo yizinhlupho, izikhathi lapho le izinhlupho ziyobiza khona. Kuyodlupha leli qembu labezizwe ukuba besinesikhathi bengingakhombisa ukuthi kuzokwenzekani kulelo bandla labezizwe. IBhayibheli lasho ukuthi udrago usathane wayenolaka, lokho ngukuthi ukuthukuthela kwezifazane umJuda u-Israyeli, futhi wakhwifa amanzi emlonyeni wakhe ugqinsi nezixuku zabantu ezayo kuyolwa nensali yenzalo yesifazane, isambulo seshumi nantathu. Manje niyabona lapho sinakho lokho, futhi lokho kungenkathi u-Israyeli emthumela, ngiqonde ukuthi iRoma limthumela impi emva kwensali, insali yenzalo yesifazane. Manje bhekisisani isikhathi sokuqala izandla zesitha sabo ngenkathi wayebakhulula ebakhipha ilanga lapho enduka Isaka mnyama njengendwangu yesaka. Manje lokhu ngokwesibili ukuphela kwesikhathi sokuhlupheka. Manje kuDanyeli weshumi nambili ukuba besinezikhathi besingakufunda kuDanyeli eleshumi nambili ivesi leshumi nambili isahluko seshumi nambili njalo, uDanyeli wathi wonke owafunyane lotshiwe encwadini wayezokhululwa. Manje kubulani uDanyeli manje ukhuluma ngalezi zikhathi, ngenkathi lezi lento ifanele yenzeke, ngenkathi u-Israyeli ezokhululwa, ngenkathi ukuphela kwesonto labo lamashumi ayisikhombisa, futhi lokho kungenkathi befanele kukhululwa. Manje bukani, asifinyelele kuDanyeli weshumi nambili lapha umzuzu nje. Ngalezo zikhathi uMikayeli uyakuma isikhulu esiqhamileyo esamela abantwana abantwana babantu bakho, niyabo? Lowo ngamaJuda kuyakuba yisokuhlupheka singazange sibe khona selokhu kwaba khona isizwe kuze kube yilezo zikhathi. Manje qathanisani lokho khona impela kwashiwo nguJesu uMathewu wamashumi amabili nane, kuyakuba yisikhathi sokuhlupheka esingakazi sibe khona selokhu kwaba khona isizwe. Bukani Paulu esithupha, niyabo? Into efanayo isikhathi sokuhlupheka. Qabelani, selokhu kwaba khona isizwe kuze kube yileso sikhathi, futhi ngaleso sikhathi abantu bakho. Manje kuleli lamashumi ayisikhombisa ingxenye yokugcina yonyaka wesikhombisa, abantu bakho bayakukhululwa bonke abafunyana belotshiwe encwadini. Abamisela ngaphambili, niyabo? Olotshwe encwadini yokuphila yewundlu yakukhululwa ngaleso sikhathi. Abaningi balabo abalele othulini lomhlabathi bayakuvuka, futhi abanye bavukele ukuphila kuphakade, nabanye ihlazo laphakade nokunengwa. Manje bese kuthi ke abahlakaniphile baya kukhanya njengokukhazimula kweziphakaphaka na nabaphendulela abaningi kulungeni baya kukhanya njengezinkanyezi kuze kube phakade laphakade. Lokho wayeseqhubeka ke watshela uDaniel ukuba vale incwadi ngokuba uya kuphumula esabelweni sakhe kuze kube yileso sikhathi. Manje yebo akwenzi kwehluka noma uyaphila noma uyafa, uyavuka empeleni nebo aku lokho ukufa kunuthi kumKristu akafi empeleni nebo. Manje uDaniel washumi nambili washo ukuthi wonke umuntu wafunyane lotshiwe encwadini wayeyokhululwa lapho uNkulunkulu usezokhulula indodana yakhe yesibili u-Israyeli emva kokuhlupheka. Yabo okwesibili uIsrayeli yakhe uIsrayeli uyindodana yakhe, niyakwazi lokho, uIsrayeli uyindodana kaNkulunkulu, ngakho uzoyikhulula lapha ngesikhathi sokuhlupheka ngayo impela indlela ayenza ezantsi eGibhithe. Manje asiyime lapha futhi sithole enye into ngakho ngaphambi kokuba sikulethe sikungenise ekhaya. Manje bekuzizani lapha laba abaprofethi ababili, bukani ukuthi bazokwenzani manje njengoba nje kwenza uMose nabo ezansi lapho, futhi nganikwa umhlanga nevesi lesithathu lesahluko seshumi nanye. Futhi ngiyakubanika ufakazi bami ababili ukuba abaprofethi izinsuku eziyinkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisithupha bembethe indwangu yamasaka, laba bayiminqumo ebibili. Ngiyakukhumbula lokho noZerubhabele kanjalo njalo wayezophinda akhe ithempeli ngezinto zezibane ezimbili ezimi phambi kukaNkulunkulu omhlaba. Uma kukhona owona laba kuphuma umlilo emlonyeni wabo, kubulani emlikeni kaKristu kuphuma inkemba izwi la izitha zawo. Futhi uma kukhona ufuna ukona laba kumele ukuba bulawe kanjalo. Manje siyazi umlilo esahlukweni seshumi nesishiyagalolunye sokufika kukaKristu waphuma inkemba yakhe emlonyeni wakhe okwakuyizwi kunjalana izwi. Oh, uma nizothola le mpahla manje okwalolo phawu kusasa ebusuku, niyabo izwi liyinto uNkulunkulu abulela ngayo isitha sakhe, niyabo. Manje bukani lapho nxa laba abaprofethi beprofetha lapho ba uma umuntu ebaphathe kabi ebalimaza kuphuma umlilo emlonyeni wabo, umlilo kamoya ongcwele. Izwi linguNkulunkulu, izwi lingumlilo, izwi lingumoya, niyabo, liphuma emlonyeni wabo. Bukani Mose ake sibone ukuthi kuvelana emlonyeni wakhe. Bona uIsrayeli wafinyelela indlela ababenze ngayo lapho. Ngiqonde ukuthi iGibhithe babephatha kabi lamaJuda. UMose awu abawavumelanga hambe, uFaro akabavumelanga. UNkulunkulu wafaka amazi emlonyeni kaMose. Yabo, imicabango kaNkulunkulu iyengena enhliziyweni kaMose. Uyawela manje ukuzwakalisa bese ke uba yizwi, welule isandla sakhe wathi makube khona izibawu, futhi naku kufika izibawu. Bukani lapha, futhi uma kukhona wona lapha kuphuma umlilo emlonyeni wabo futhi udla isitha zabo. Niyabona nako bangakhuluma abafuna ukukhuluma futhi kwenzeka lapho. Amen. Futhi uma kukhona wona lapha kamele ukuba abulawe kanjalo. Fowethu uNkulunkulu ugibele kundleli lapha. Banamandla okumandla kuvala amazulu ukuba lingani ngezinsuku zokuprofetha kwabo. U-Elijah uyazi ukuthi kwenziwa kanjani, ukwenzile ngaphambili. Amen. UMose uyazi ukuthi kwenziwa kanjani, ukwenzile ngaphambili. Yingaleso sizathu babegcinwe emuva. Manje amen, bengingasho into enhle kakhulu kabi khona lapha, kodwa kungcono ngikubambe kuze kube kusasa ebusuku. Niyabo, kulungile. Banamandla phezu kwamanzi okuwaphendula igazi nawokushaya umhlaba ngezinhlupho noma kungaba kangaki ngokuthanda kwabo. Kuyini na? Yini angaletha lezi zinto ngaphandle kwezi na? Angenza noma yini abafuna ukuyenza ngempela. Naku yibo abalethele uPawu lwesithupha, basusa izimbozo futhi bayeluvula gemece amandla uNkulunkulu ukuphazamisa imvelo. Niyabo, uPawu lwesithupha lungukuphazamiseka kwemvelo ngokupheleleyo. Seniyakuthola manje na? Nanto uPawu wakho bani akwenzayo na? Bangaba prophets, you are looking at the water of the mother of Gunun, Israel Gunun, but now they fell on the challenge. Banga Jumana was a Mazama of Tabuning, but Pendu and Yanga Ibegas, Ilan Galinga Shona Gumba, Mayin, Guyana Wab, Amen. Now Colapocona, now Colapocon. Niyabona ukuthi izimpawu zivula kanjani ezansi lapho yakelwe banja ukuthi lokhombisa kanjani abafela ukhola na futhi manje nabo laba baprofethi ababili bemi lapha nezi likaNkulunkulu kwenza noma yini evelele abafuna ukuyenza futhi bazamazamisa umhlaba futhi kukhombisa impela ukuthi ubani kwenzayo uMose noElijah ngoba nanze inkonzo yabo iphinde yafaniswa futhi ngamadoda amabili. Oh, hey, seni ya kubona majena, ya kubona kujupao lezi chupanu yina, lui, la, baba profeti, manja ya kutapelani, ninga kukumeli kune chuzi, kode pekzisani kuchi yine ya vula lolo pao, baba profeti, ya bo, amen, na, kule bakono, oh, sipino subini lo kozi mfuetu, ikande li pezulu pagati kwa mafu.
They open that sixth seal, they have power to do it.
Amen. Amen. Paul is a tube, but a mind of wins. Amen. Now, the Paul is a tube and lose the Fulega, Nebo. My days, he touched as he will and go move love. No, Jesu, Wakuluma, Guti, Bosa Wazega, Guti, a move and Galea to Cemetery Tal, a move of Wazega, a move of Professor Tal, Bakuluma, Guti, Bosa Wazega. Futhi lapha uPaul azijuba luyavulwa futhi bathi awu leyo yini ifihlakalo yenziwa yini na nathi ifihlakalo yakho abaprofeti ngoba ibhayibheli lasho njalo lapha bangayivula noma ngaziphi isikhathi yabo bangenza noma yini evelele abafuna ukuyenza futhi benze into efanayo abayenzayo amen ngoba bayazi ukuthi yenziwa kanjani amen udumo. Ngikanise ngikubonile lokho ngavele nje ngasukuma ngaphuma ezihlalweni futhi ngaqala kuhamba ngenza ngenyuka kwiphansi lendlu ngacabanga Nkosi ngikubonga kakhulu babo sezulwini nako lapho khona yilokho ke bavule lelo Paul esithupa amen lapho ekuzizeni uma ekhona ubonayo uphuma umlilo emlekeni wabo izwi umoya ongcwele ufika phezu kwabapostoli niyabo umlilo waphuma emlekeni wabo manje ecabelani ngale zambulweni zeshumi nesishiyagalolunye sibona into efanayo ningembe enkulu iphuma emlekeni wakhe izwi niyabo ukufika kukakristu wayesebulala izitha zakhe ngayo kunjalo manje usendleleni yakhe. Ngizizeni manje kulungile banamandla laba kuvala amazulu ukuba lingane ngezinsuku zokuprofetha kwabo bana lokho ngokuphazamisa imvelo manje yathatha isikhathi singakanani le ndoda u-Elija ukuvala amazulu na nako lapho khona impela lide kangakanani lamashumi ayisikhombisa kaDaniel ingxenye yokugcina yamasonto engamashumi ayisikhombisa na nako lapho khona impela kwenzani uMose na wawa waphendula amanzi aba igazi kwenza zonke lezi zinto hlobo lezimangaliso khona impela nje okwabikezelwa lapha phansi kwalolu Paul esithupha futhi nambe sabuleli seshumi nake benza yena impela into efanayo. Amen. Kulezi ndawo ezintathu ezidlukene emibhalweni khona lapho zihlanganisa thaca into ndawonye ngo lokho ngokuvulwa kopawulu esithupha lukhona khona lapho amen udumo manje gabelani banamandla laba kuvala amazulu ngezinsuku zokuprofetha kwabo ukuthi alikune futhi amandla phezu kwamanzi okuwaphendula igazi wokushaya umhlaba ngezinhlupho noma kungaba kangaki ngokuthanda kwabo. Oh hey, nako lapho khona manje ibhengane ngqonga apha ezinhluphweni nebo yonke imvelo yaphazamiseka kule nhlupho yesithupha noma uPaul wesithupha luvulwa yiloko impela okwenzekayo. Manje bukani lapha uNkulunkulu usezokhulula indodana yakhe uIsrayeli emva kwendlela efanayo kushupheka enza ngayo ezansi lapho wathi uMose ezansi lapho futhi wakhulula uIsrayeli kunjalo na futhi wenze zona impela lezi zinto ezifanayo wathumela uElijah kwaHabi nezibukwane ezisikhombisa ziyaphuma kunjalo na bathumela emuva ngqongaba futhi ngezikhali zokuhlupheka futhi ubizela ngaphandle ezinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane manje nebo ngiyacaphela phakathi. phakathi kwerivele noma phakathi kwesamhluko sesithupha noma intupha yesithupha phawu ngiyaxolisa uPaulu esithupha noPaulu esikhombisa isahluko sesikhombisa sesambulo ngokwezibalo kuhlanganiswe ndawonye kahle njengoba nje iMelika inombolo eshumi nantathu izifundazo eziyishumi nantathu eyaqala ngazo izinkanyezi eziyishumi nantathu eflegini amakoloni ayishumi nantathu imisho eyishumi nantathu yonke into yishumi nantathu ishumi nantathu futhi ibonakala khona lapho esahlukweni seshumi nantathu sesambulo kunjalo ishumi nantathu nowesifazane manje ngenkathi esezokhulula indodana yakhe ezelwe yodwa eyayingezelwe yodwa yakhe uJakobe uyindodana yakhe kodwa lena yindodana yakhe ezelwe yodwa uMathewu wamashumi amabili nesikhombisa angizibone ukuthi wenzani lapho uMathewu isahluko samashumi amabili nesikhombisa manje khumbulani indodana yakhe yayikade ishayiwe futhi yayikade ikhathaziwe futhi babehlekise ngayo futhi manje yayisilenge esiphambanweni ngelesithathu nqo ngolwesihlanu lukagudu ntambama seluzokwenzeka nje uMathewu isahluko samashumi amabili nesikhombisa sikaMathewu nevesi lamashumi amane nanhlanu ngikhola ukuthi yikho kepha kusukela ngehora lezithupha kwabamnyama emhlabeni wonke kwaze kwaba yihora lesishiyagalolunye manje qaphelani khona impela nje yakwenzayo emuva lapha manje kulokhu niyabo ngase ngibone lapho livule uPaulu esithupha bheka kwaba khona kuzamazama okukhulu komhlaba nelanga labamnyama njengendwangu yesaka loboya nenyanga nenyanga yonke yaba njengegazi ubumnyama ubumnyama igibhithe ubumnyama ubumnyama uNkulunkulu ekhulula uJesu esiphambaneni ngaphambi nje kokuba amkhuphule kuvukeni kuqala ubumnyama ilanga lashona phakathi nemini nezinkanyezi azange akhange izinsuku ezimbili kusukela ngaleyo nkathi wayezomvusa ngokumnqoba okunamandla emva kwelanga nenyanga nezinkanyezi naye yonke into egibhithe zonke lezi zenzeka wakhulula u-Israyeli aye ezweni elithenjisiwe nakhu ngesikhathi sokuhlupheka futhi nakho kumi labo baprofethi kulowo onokulawula kwezi uNkulunkulu alinika bona bangakhuluma kuphela njengoba uNkulunkulu ebanika izwi manje abasibo uNkulunkulu ngokwesikhashana ba ngokuba ngabancane bayibo ngoba uJesu wathi babeyibo wathi nibabiza ngoNkulunkulu labo izwi likaNkulunkulu eleza kubo kodwa bukani lowo yilabo uNkulunkulu aletha kubo izwi futhi uma elikhuluma kuyenzeka yilokho kuphela futhi nangu nokuthunywa kuvela kuNkulunkulu ukushaya umhlaba noma yini afuna kuyenza oh hey umiza amazulu futhi uyakwenza yini indaba na ulungisele lela ukukhipha izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane ngokuhlengwa encwadini yokuhlengwa nalokho kuphansi kophawu lokuhlengwa ophawini lwesithupha yilokho-ke mngani wami othandekayo lolo uphawu lwesithupha bekuyimfihlakalo kakhulu azithathe nje sineminye imizuzu emihlanu azithathe kancanyana nje niyabo nginamakhazi cishe amabili kuya kwamathathu awu ngine ningabona nje lapha ngicabanga ukuthi kukhona cishe kulolo ngicabanga ukuthi cishe nginamakhazi ayishumi nanhlani asasele ebengingafinyelela kuwo o kunokuthi ngikakhulu kulokho ye ungalokhu nje usuke endaweni uye endaweni kodwa ngesaba ngizonidida uma ngisabalala kakhulu angikwazi ukukubamba onge njengoba ngifanele uIsaya asithathe lokho uIsaya umprofeti ubone lelo Paulu esithi ubuvuleka futhi wakhuluma ngalo ukuthi ngabe lusemqoka noma qani yabo aw yonke into lonke icebo lokuhlengwa lilele phansi kwalezi zimpawu yonke incwadi manje ayikhumbulani sibonile ukuthi uJesu walubona kunjalo na niyabo uJesu walubona futhi manje sithola abanye abalubonayo siluthola lufanekiswe kuJakobe siluthola lufanekiswe eGibhithe sithola lufanekiswe esiphambanweni manje asibuyele kuIsaya nginqoba yonke yabanye futhi abaprofethi ababhale phansi lapha futhi asithi nje ngiyakuthanda lokhu lokhu okuka-Isaya asibuyele lapho kuIsaya isahluko seshumi nantathu sika-Isaya ngithanda uIsaya uyi iBhayibheli liphelele kulo uqobo niyazi benikwazi lokho na ngiyabo uIsaya uqalisa ngokuteliweyo phakathi incwadi uletha uJohane futhi ekupheleni unetha isikhathi seminyaka eyinkulungwane futhi kunezincwadi ezingamashumi ayisithupha nesithupha eBhayibhelini nezahluko ezingamashumi ayisithupha nesithupha kuIsaya iyincwadi ephelele ephethe izinhlobonhlobo zolwazi qobo lwayo Kapelani, izahluko seshumi nantathu manje sika Isaya. Asiqale lapha evesini lesithupha. Hewulani, ngokuba usuku lwenkosi lusondele. Njengencithakalo evela kusomandla luya kufika. Bhekisisani lokhu kuvula kophawulo esithupha phezulu lapha manje. Luze luyothi nguwe emuva lapha eminyakeni engamakhulu ayisikhombisa neshumi nantathu ngaphambi kokuba kufika uKristu. Futhi usebe yiminyaka ezinkulungwane ezimbili. Lokho bekungaba cishe yisikhombisa. Cishe iminyaka engamakhulu angamashumi amabili nesikhombisa edlule. UIsaya ulubonile loluphawu lulenga lapho kulungile. Ngalokho izandla zonke ziyakudangala nezinhliziyo zonke zabantu ziyakuphela amandla wathile uJesu na futhi ngoba bubi buyovama uthando lwabaningi liyophola ke nezinhliziyo zabantu ziyobe zehluleka ngokwesaba ulwandle lubhonga niyabo izinhliziyo zabantu ziyakudangala futhi bayakwesaba bayakubanjwa yiminjunju nobuhlungu babe nobuhlungu njengosifazane beletha bayakubhekana omunye nomunye bemangala ubuso babo bube njengamahloni Kabelani ngakho lapha wo ubuso babo amahloni sizofanele sifinyelele kulokho emzuzwini nje ngizokubamba lokho nebo Bega usuku lwenkosi luyeza lunonye lunokufutheka lunokuvutha kolaka ukuba lwenzize izizwe luchitshe izoni zalo kulo yizwe yiloko kuphela kulo kulo okubonayo Kabelani ngokuba izinkanyezi ezulu nokukhanya kwazo akuyikukhanya ilanga liyakuba mnyama ekuphumeni kwalo nenyanga ayisayikuyikukhipha izinkanyiso futhi ngiyakulijezisa yize ngobubi babo nobubi ngobubi babo ngenze ukuba ku-aro angikwazi kuliphela aro angikwazi kulisho nebo Kuphele kwabaziqhenyayo futhi ngiyakuthobisa ukuziphakamisa kwabesabekayo Niyabona lapho khona impela nje uIsaya wabona into efanayo Jesu akhuluma ngayo lokho uPaul esikhombisa oluye embulayo nxa ehlanza izwe ngokuhlupheka leso yisikhathi sokuhlupheka lolu Paul esithupha yebo wayengumprofeti nezwi likaNkulunkulu laziswa kuye lokho yiminyaka engamakhulu angamashumi amabili nesikhombisa eyadlula Kuniso, ngifuna nje ukusho lokhu, mhlaba wonke njengoIsaya lapha, njengosifazane beletha, konke okudeliweyo kuyabeletha, kumayelana nani konke lokhu kububula nokubeletha na, njengowewe wesifazane ozobanga umama, umhlaba qobo lwawo, imvelo. Ngani leli delopa lapha ake sithathe delopa lakithi uqobo ngikatha amajoyinto ophiya nobufebe namanyala namakhoba njengani noma yilibe lingedolopa ngani ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ubengangcono ukulibuka ngendlela ayenalo ngayo iminyaka eyinkulungwane eyadlula ngenkathi i-Ohio ihamba yedla babengenamanzi yamile nezigugula Babangena sole sikodini inyathi yayizizulela khona lapha nechilo kelidala liyizingela futhi liziphilise ngokuqotho kwakungekho kathaza nhlobo Kodwa kungena umuntu lapho ke isono singena khona lapho abantu beqala kwanda phezu kobuso womhlaba khona ke isono nodlame kwangena kunjalo njalo ngumuntu ngani ngicabanga ukuthi kuyihlazo Lagini ngono kusuku ezweni la sekhaya ngithi lapho manje eArizona futhi ngafunde ngizokumfanyana ngo Jerinimo no conscious lawo abake amadala isizathu ngashumayela kuwehla lapho abantu abakahle nabanye babantu abakahle kwedlule bonke ufuna ukubonana nabo bayi lawo mandiya angama Apache Ngaza ke ngiya lapha ya e-channel ethuna labo abanawo onke amagama okuhlabelela amadala nezinto empini ngase ngikubuka ahlala njalo niyazi ayehlala njalo emehlusa uJeronimo njengebuka kimi wayengumelika ogazi libomvu uqobo wayelela kuphela abalungele lakhe njengoba bekungeza noma ubani wayeka kufuni lokho konakalezweni lakhe futhi ibukani ukuthi ninjani manje bephendula abantwana bakhe abadodakazi akhe abe yizifebe neyonke enye into nabelungu bangena lapho umlungu uyishinga India lalingenilidla ngoludala lalingenilidla elidla ngoludala laliphuma futhi libulala inyathi sonke sizwe sidla konke kwakusele kuyo ayesebenzisa isikhumba sibe yizingubo zokugqoka namathende nayo yonke into nomlungu ufikele kuyidubule ibe into yokunembela ngani kuyihlazo kabi ngafunde indatshana pepeni lapho eAfrika leyo ndawo enkulu egcwele izinyamazane senda nalabo bafo uAta Godfrey nabo beya lapha ya betubula lezi zindlovu nezinto bese zindizene zinophephela emhlane nezinto ezinjalo isithobe sendlovu endala esikazi zabokufa lezi yembezi kufana nazo zenhle buseli bayo namaduna amabili amakhulu ezama ukuyifukula ukugcina ngani yisono lokusiyo umdlalo ngekati ngimaphandle endle ngaphandle engaleyana lapho endizingela ko nezinto ezinjalo futhi ngibona lapho labo bazingela bomhlobo bephuma lapho futhi badubule lezo nyamazana amadiya bese besika basuse isingemuva sayo futhi ngezinye izikhathi babulale ayisishiya kalombili nomama sikaza amancane ayishumi futhi bawashiye elele labo namazinyane ezinyamazane ehambe jikeleze zama ukuthola umama wawo futhi nisho ukuthi lokho ngukuba ngumdlali lokho ngubulala ngamabomu uqobe encwadini Ngijamba ukuthi Canada ijoli imigwaqo neze kuyo inqobo nje uma ngisaphila kuvimbela lawo mambuka angamamelika engangeni lapho kunjalo ayimidlalo ephansi kunayo yonke sengidake ngayibona empilweni yami manje hayi onke akhona amanye angempela amadoda angoqobo kodwa ngeyodwa enkulungwaneni oyitholayo Adubula noma yini engayibona noma ngayiphi indlela afuna ukudubula ngayo kunjalo lo ngumbulali ngamabomu kunjalo ngane nhliziyo futhi uyadubula kungezikhathi awenda lapho yalatha lapho ngangiphezulu lapho nomunye walabo baphelekezeli wathi ngatshoja ngiyaye ngiphumele lapho manje bese ngithola yonke imhlambi yalezo zinyamazane ezinkulu ama elk noma hayi ama elk kodwa inyamazane emuzi ilele lapho nezinhlambi uzobushilikani womlomo wezibhami ongamashumi amahlanu ezimpondweni zazo lapho labo abashayeli bezindiza abangamamelika bhandle lapho e-Alaska bedubule ngomshilikani kuleyo ndiza umhlambi wezinyamazane amamuzi lokho ngukubulela ngamabomu uqobo babazi uma bebulela inyathi babezokwazi ukuthola indiya lalizobulawa idlala ingaleso sizathu ukuthi ukhonshazi wadingeka azinikele eyakhe wonke amakhosana akhe nawo kamanye awo abantwana bakhe nabo bonke abantu bakubo babebulewa idlala baphumele lapho nemikhulu imithwalo emikhulukazi yawo uBuffalo Bill nalawo madoda angaqamile futhi adubula zonke lezo zinyathi amashumi amane amashumi amahlane ntambama bayazi uma sebeqede lokho baqede indiya ohe ibala eflegile indlela abaphatha ngayo lawo mandiya nakho lapho khona kodwa kumlani bebelathi Yona zelifikile ukuthi uNkulunkulu ngobubiza laba ababubiza umhlaba nomhlaba wonke Bukani, lezo zikoti, nangimi enta lapo, ngonu yusuku ngibuka panzi zikotine Phoenix. Ngenyukele ndabeni ya seningizimi, mkosikazi nami, sasi senta lapo. Futhi, sabuka panzi Phoenix. Ngaze ngithi, loka kukubika kulu na, wati kubika kulu, ukodo kuchini na. Ngati, isono, futhi kuningi kangakanani kupinga, kupuza, kutuka, nekama lenkosi lisajenji sangeze. Kulezo zikoti lapo, kishe nekulu na, namashuma mani. Banda ba izinkulungwane ezingamashumi amahlanu noma kumbe abantu ba izinkulungwane ezingamakhulu amabili kulesa sikoti ngathi emiyakele ngamakhulu amahlanu edlule noma inkulungwane kwakungekho lutho kuphela umtelevisi esihlatha sithele imidumba namanketshana amakayota amadala gijima yenza inyuka emfuleni unezihlabathi lapho imigugulelo ngase ngithi leyo yindlela uNkulunkulu ayenzayo kodwa umuntu yangena wenzani na wagcwalisa umhlabathi ngabanyala imikwaqo igcwele inyonga mbapayipi okuchitha indle nemifula ingcolisiwe ngokungcola babengenaku ngani bekungangcola ungaphuzi ukutonsa kwalawo manzi ubungatshela noma yini yebo kubukeni akusikho laba kuphela kodwa umhlaba jikelelo into ingcolisiwe
and the world of nature.
Umhlaba ivele, uNkulunkulu awukele, wonke umhlaba nasezinhlungwini zokuzala, umhlaba uyazama, uyabeletha, washo Isaya, yini indaba na, use uzama ukuzala umhlaba omusha, wezikhathi zeminyaka yenkulungwane, lapho lonke uzama ukuzala umhlaba omusha, wabantu abasha bangayikona, futhi bewungcolise kunjalo. Uyabeletha ingalezo sizathu sisekubeletheni uKristu ukuzala umlobokazi yonke into iyabeletha futhi yabubula yabo kukhona into ezokwenzeka nalentupheko yesithupha iwudedela uhambe fowethu ukuzamazama kwamhlaba kuvuleka kusakazeke nezinkanyezi ziyazamazama okwezinto abamlilo kuzovela nomhlaba uzozenza busha ubindiza olusha ilava luzoqhuma luvele kwimaphakathi nomhlaba futhi uzobuthuka lonke luzungeze uma luphuma lupiliniza ngaleya futhi ngiyanitshela ngokunye okuza nxa uJesu nomlobokazi wakhe ezebuyela emhlabeni kuyoba khona iparadise kaNkulunkulu lapho lokho lawo magama dalempi ehamba yedle dlula lapho nabangani bawo nabathandekayo amahubo ayogcwalisa umoya ebandla lezingelosi. Oh, wenze kahle nceku yami enhle nethembekile ngena zintokozweni zenkosi elungiselele wena njengoba wawufanele ube nazo lapho ngaphambi kokuba u-Eva aqale ibhola ligingqike esonweni. Amen. Yebo, uPaul esithupha luzokwenza ukuthile. Yebo, mnumzane, qinise umhlaba wonke uyabubula futhi uze izintungu zonyaka zikhanyise iminyaka yenkulungwane. Manje lona manje uqiniswe kakhulu ngamanyala. Lokho ngakushumayela lapho kungekudala, ngiyakhona ngakushumayela tabanakele. Yizo liyahlakazeka, kunjalo impela. Bukani ukuthi yini ehlakazekayo ezweni. Bukani yonke into yawa yalo. Impela iyawa li ifanele ihlakazeke. Yebo mnumzane. Bukani frame lawo ake nginikombise izizathu sokuba izini fanele likwenze iframe yalelizwe insimbi nejuice nezimpahla zalomhlaba kuhoshwe kuwo umsebenzi walo uhlaka lwempi nomsebenzi wasezimboni sekuze ukuthi nje akulukele awazikazi zibe nokuzamazama komhlaba kwaze kwaba ngoluyo usuku ngapha kule ngxenye yezwe ngolunye usuku nje lapha nebo eSt Louis nesezantsi kwedlula lapho selincipha kakhulu oja yonke into kulo yebo ezembusaza zalo zingcolise kakhulu sekulukhuli kabo kuba nebuqotho phakathi kwabo yebo inqubo yalo izimilo zalo siphansi kabi alisenazo nje iloko kuphela yebo impela inkolo yalo idleka kancane kancane yebo mnumzane izikadi zophawule esithupha masinyane impela ukuba luvule nge futhi uma lenza oh hey liyaphela umlobokazi sevele useyambile usenze indlovukazi sivele ihambile kuyothatha indawo yayo isishadile manje inkosini ngenkathi lokhu kwenzeka nensali kaIsrayeli namathiselwe ngophawu futhi isilungele kuhamba bese ke imvelo iyadedela oh isikade sinjepho. Kaphelani ivesi lokugcina loPawulo sithupha luvulwe lapho babekade behlekile ekushunyeleni kwezwe kweze liqinisekisiwe likaNkulunkulu ophilayo ngenkathi labo baprofeti babekade bemi lapho futhi benze izimangaliso bavala ilanga naye yonke enye into futhi konke kusukela phansi enyakeni yabo bakhala emadwaleni nasezintabeni ukuba kubasithe niyabo ukuba sithe ezwini ababekade belihlekile ngoba babonileza sisitheni lakeni lewundlu uyizwi niyabo babelihlekile izwi futhi nandi izidlalikhona lingene emzimbeni futhi babehlekise ngalo babahleka bahlekisa ngabo nezwi elingena emzimbeni lalivele lathi qatha abaphendukanga ngani na babengeke kwakukude kakhulu ngaleyo nkathi ngakho babekwazi lokho izitshaziso bayalizwa babekade behlale emihlanganweni njengalona futhi bazi ngalo futhi babazi ukuthi izinto zalawo maprofethi ezazibikezele kwakubabuka ebusweni ngqo into ababeyenqabile babedelele ziyawu kokugcina futhi uma wedelele ziyawu ayikho into esele kodwa kwahlulelwa uma wedelele ziyawu cabangani ngakho nje futhi nabo babelabo babengenandawo babengaya kuyo kungekho kuhlehlela emuva ibhayibheli lasho lapho babiza bakhala emadwaleni nasezintabeni ukuba kuwele phezu kwethu futhi kusisithe ebusweni nasolakeni lwewundlu bazama ukuphenduka kodwa iwundlu laselifikile ukuzobiza abangabalo uqobo nebo futhi bakhala emadwaleni nasezintabeni bakhuleka kodwa imikhuleko yayisidlulelo isikhathi fowethu dadewethu ukulunga nesiyawo esiningi sikaNkulunkulu kwelulelwe kubantu ngenkathi u-Israyeli waphuphuthekiselwa lokhu okwalapha nje cishe iminyaka ezinkulungwane ezimbili ukusinika ithuba ukuba siphenduke nisalile leso siyawo na lisalile na nikungabile lokho na ngubani wena empeleni na wavelaphi na futhi uyaphi na ubungeke wabuza udokotela ubungeke wabuze noma ubani ezweni futhi akukho ncwadi obungayifunda ebingakutshela ukuthi wena ngubani ukuthi uvelaphi nokuthi uhambani kodwa le ncwadi manje uyazi laphandle ukuba wena ube negazi lewundlu ukusebenza endaweni yakho uyabona lapho oqonde khona ngakho uma uNkulunkulu akwenzela lokho into encinyane ebesingayenza bekungabo kwemukela lokho akwenzile yilokho kuphela asicela ukuba sikwenze futhi phezu kwezisekelo zalokhu uma ngiqhubeka ngizodingeka ngize ngqonge ingene kuleyo ndlupho konke lokho enkonzweni yakusasa ebusuku futhi manje angikwazi ukukwenza ngeke ngisaqhubeka nginakho kuma kwephansi lapha isiphambano yima lapha nebo ngakho manje ke ngizofanele ngilinde kuze kube kusasa manje asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje Uma ungakaze mngani wami oyigugu ungakalwemukeli uthando lalo uNkulunkulu engikhuluma ngalo uma ungaka lalelani lokhu ngokusondela manje uma ungakalwemukeli uthando lwakhe lesihawu uzodingeka uma ezadluleleni zakhe nolaka Manje nina kulobu busuku nisendaweni efanayo Adam noEva ekuye zimi naseyideni ninelungelo ungozi ikhethelayo ungaye emthini wokuphila noma ungathatha icebo lokwahlulelwa kodwa namhlanje usasile engqondweni yakho ekahle futhi usaphila ngokwenele ukuphakama futhi ukwemukele awukwenzi ngani lokho uma ubungakakwenzi Ngabe wakhona yini labo bantu phakathi lapha ongaka namanje kwenzi lokho na uma lokho kuba njalo ungasiphakamisa nje isandla sakho uthi ngikhulekele futhi Branham manje ngifuna ukwenza angikufuni lokho kuba kufike manje khumbulani bangani uNkulunkulu anibusise lokho kuhle ngine lena kusiyo imiqondo yami yalokho ngingi lokho akusikho ebengikucabanga lokho kuvela kimi uqobo ngakho ngisizeni umoya ongcwele kwazi. Futhi lindani uma inkosi ithanda kusasa ebusuku ngifuna ukunikhombisa imfihlakalo ebiyenzeka ngazo zonke izikhathi khona lapha kulo mhlangano. Ngingabaza kakhulu impela ukuthi ngabe senike nakubona noma cha, yabo ukuthi kwenzekeni bekuyinto ebibekwe khona lapha phambi kwenu. Futhi ngibethisile ubusuku ngabunge lokho ukuba kusukume ukuba umunye athi ngiyakubona, yabo. Ningalenqabi ngiyacela ngiyanicela uma ungesuye umkhristu uma ungekho phansi kwegazi uma ungazele ngokusha wagcaliswa ngomoya ongcwele uma ungakazi kwenza ukuvuma obala kuka Jesu Kristu ngokubhabhathizwa egameni lakhe ukufakaza ukufa kwakhe ukumbelwa nokuvuka ukuthi wemukele amanzi asilungele balindile izingubo ezinde ziyanikezwa phakathi lapha naye yonke into isilungele. UKristu umelungele nengalo eluliwe ukwemukele horeni elilodwa kusukela manje leso sihawu singahle singelulelwa kuwe ngase usenqabo kokugcina asizophinde siyithinte inhliziyo yakho futhi ngenkathi usangakwenza awukwenzi ngani na manje kusa ngiyayazi evamile indlela yangosiko ngokwenyisela abantu yalithare siyakwenza lokho nalokho kukahle kuphelele ngalezi sikhathi siminyene kakhulu phakathi lapha sizungeze ialithare ngo ngize ngingabe ngisakwazi ukwenza lokho. Kodwa ngithanda kusho lokhu ngosuku lwabapostoli bathi abaningi abakholwayo babhabhathizwa, yabo. Nje uma ungaphumelela ngempela phansi enhlizweni yakho nakho lapho kukhona konke akusilo idlingozi nakuba idlingozi nikuphelekezela njengalokho engikushilo nje ukubhema nokuphuza akusizo isono kungumphumela wesono kukhombisa ukuthi awukholwe, yabo. Kodwa uma ukholwa ngeqiniso enhlizweni yakho futhi ukwazi lokho ezisekelweni zokuthi lapho sezikhona lapho uyakwemukela ngenhliziyo yakho yonke ikhona into ezokwenzeka khona lapho izokwenzeka kona ke ungama njengofakazi kukho ukuthi ikhole into eyenzekile bese ke uye emanzini uthi ngifuna ukutshengisa ebandleni ngifuna ukufakazisa ngifuna ukwenza ubufakazi bami bume ukuthi ngizothatha indawo yami nomlobokazi ngimi lapha manje ukuba ngibhabhathizwe. Ngiyazi ukuthi baningi abesifazane ezweni kulobo busuku abesifazane bahle kodwa nginesizungu kabi sokubona yedwa unye kubo ngumkami uya nami ekhaya wayengesuye umkami okokuqala nje kodwa ukuthi uba kanjani ngumkami wathatha igama lami. Uyeza kunenqaba ezifazane amabandla ezweni kodwa uzela umkakhe ubizwa ngegama lakhe labo abakuKristu uNkulunkulu uyakuba letha kanye naye. Singena kanjani kulona ngamoya munye thina zonke sibhabhathizwe sibe mzimba munye. Manje sisakuleka khulekani nani ngaphakathi noma ngaphandle kunamaqembu amakhulu abantu emakamelweni ngaphandle amezukezile phandle emigwaqweni kodwa manje nisasa asikwazi ukunibizela phezulu lapha ealtare kodwa inhliziyo yakho yenze ibe yialtare nasenhlizweni yakho ngo uthi Nkosi Jesu ngiyakukholwa lokhu ngamaphandle lapha kulo moya wasebusuku kade ngifuthelana kuleli kamelo elincane ngihlezi phakathi lapha phakathi kwalaba bantu angifuni ukuba ngeke ngaphuthelwa ngeke ngakukhona yonke into njengoba ngilitshelile izolo ebusuku futhi ngakho ngisizeni Nkosi iyazi ngikhuluma iqiniso angiqambi anga njengoba kwasho uPaulu lo mbono kumbe noma ngabe kwakuyini ngama lapho ngabuka futhi ngabaphatha labo bantu osewashona futhi beyibo nje njengoba ngimi khona lapha ungakugeji mfowethu bandla noma dadewethu ungakwenzi. Yazi nikuzwile kushumayela nikuzwile lokhu lokho nezindaba konke lokho kodwa ake lalelani nje okwami lokhu ngiyazi kuyiqiniso, yabo. Nivele nje angikwazi ukukwenza kucace ngokwedlulele, yabo. Ningakugeji konke ngokwenu manje asikhulekeni.
Lord Jesus,
Nkosi Jesu, lapha phambi kwami yibhokisi lamaduku amele abantu abagulayo, njengoba ngikhulekela phezu kwawo, ngibeka izandla phezu kwawo, njengoba iBhayibheli lathi bathathe emzimbeni kaPawulu amaduku nezindwangu, imimoya engcolileyo yaphuma kubantu, nezibonakaliso ezinkulu zenziwa. Ngoba babone uPawulu ukuthi babazi ukuthi umoya kaNkulunkulu wawukuye, bayazi ukuthi waye yindoda exakile, ukuthi izinto ayekhuluma ngazo ngezwi wayehamba thathe igama elidala lesiHebheru lebandla lamaHebheru bese lilethe kuphileni bese libeke kuKristu. Babazi ukuthi uNkulunkulu wayesendodeni. Baseke bebona uNkulunkulu esebenza exakile nemisebenzi yamandla ngayo esho zingakwenzeki izinto, futhi kwakwenzeka ngaleyo ndlela, futhi bayazi ukuthi wayenceka uNkulunkulu. Ozi ngikhulekela ukuthi uzohlonipha laba bantu ngezinhlonipho zabo zezwi, futhi ubaphilise ngenxa kaJesu. Phandle lapho ezithamelini Nkosi, kuhleza abantu njengoba kwakunjalo nje kulabo abalalela uPostoli Petru ngosuku lwePentecoste, ukuthi wabuyela kanjani ezwini, futhi wathola izwi. Wayesethi uJoweli washo ngezinsuku zokugcina lezi zinto ziyakwenzeka, nalokhu yikho lokho, nezinkulunkwane ezintathu zalikholwa futhi zabhabhathizwa. Futhi baba namhlanje simi lapho ngomusa wakho, futhi akungangenxa yokuthi abantu abakhethekile, kodwa kungoba njengosuku lwengonyama nje noma inkabi noma umuntu, isikhathi sokhozi, ugcobo lwehora, isikhathi esiphila kuzo, ngokusebenza kukamoya ongcwele walesi sikhathi esithize ukufakazisa ukuthi uJesu akafile. Izinto athi wayezozenza ngaphambi nje kokuba izinkanyiso zakusihlwa ziphume, futhi nakho kade simbone enza lokho khona phansi ngasemgwaqeni, sikubonile kwehle ecalingweni lwesayense, futhi saba nesithombe sakhe satshetshulwa, insika yomlilo enkulu eyawola abantwana bakwa-Israyeli eyahlangabezana noPawulu endleleni. Futhi ziyazi le nsika yomlilo efanayo yaholela uMose ezansi lapho ehlane, ngaleyo nsika yomlilo efanayo wabhala izincwadi eziningane zeBhayibheli ngokuba wayecotshwe ngezwi. Lethi yomlilo efanayo yahlela phezu kwaPawulu esendleleni ebheke eDamaseko, wabhala izincwadi eziningi zeBhayibheli ezibizwa ngezwi likaNkulunkulu. Futhi manje Nkosi, leyo nsika yomlilo efanayo ngobufakazi obubonakalayo bokufakaza ngezwi nangocwaningo lwesayense, siyayibona lapha yembula izwi leNkosi. Nkosi, kumele abantu masinyane baphaphame Nkosi ngokushesha, labo abanamagama abo babeka encwadini yokuphila, uma lokhu kubaneka endleleni yabo bangathi bangabona njengomncane wesifazane onegama elibi emthonjeni ngalolo suku, waqonda masinya futhi wazi ukuthi kwakungumbhalo. Futhi manje baba ngikhulela ukuthi wonke lowo ozokwemukela ngalezi zikhathi ezinhliziyweni zabo uzokuxazulula kuze kube phakade ngaleli hora ukuthi sebeqedile ngesono, ozovuka futhi enze amalungiselelo manje ngokuvungobala okumbhabhathiza egameni likaJesu Kristu, kukho ukuthethelela kwezono zabo, kukhombisa ukuthi bayakholwa ukuthi uNkulunkulu bathethelele futhi bathatha igama likaJesu Kristu. Manje-ke baba, thululela phansi umoya ongcwele wamafutha phezu kwabo ukuze babekwe enkonzweni yeNkosi uNkulunkulu, ukuze bakwazi ukuba yizisebenzi ngalolu lokugcina usuku olubi, ngokuba siyaqonda nje sinesikhathi esifishane, nebandla lingahle lihambe noma nini, iwundi lingahle noma nini, lisuke endaweni engcwele phezulu lapho noma isihlalo sobukhosi somhlatshelo, liphume lisuke ezihlalweni lelizombukhozi lisika uNkulunkulu labo umhlatshelulele khona, bese kuthi ke sekuphelile, awawusekho amathemba ngeze seliphelile. Bese ke liyongena ezindlakini zokugongobala okukhulu ngokuzamazama komhlaba okuningi no nokukhulu kuzamazama njengoba kwakunjalo kuvukeni. Nene njengoba uKristu avuka ethuneni ngenkathi abangcwele bevuka into efanayo izokwenzeka Nkosi kungaba noma ngamuphi umzuzu sibhekele lo suku olujabulisayo ukuba lufike. Thatha abantwana bakho babe phansi kwengalo yakho Baba manje gcansela amawundla akho amancane ezifubeni zakho sibe khona futhi wodle ngezwi aze abe namandla enkonzo sibanikela kuwe manje Nkosi phendule lo mkhuleko. Wena wathi Baba ngale kuMarko isahluko seshumi nanye nxa ukhuleka yima ukhuleka kholo ukuthi uyakwemukela lokho okucelayo futhi uyakuba nakho. Futhi ngenhliziyo yami yonke kuye obembule lezi zinto kusukela phansi eminyakeni nalezi zimpawu lapha kulawa ivike ledlule ngiyakukhola Nkosi uNkulunkulu ukuthi yihora eduze manje kuseduze kakhulu kunoma sicabanga ngempela kokusondela kwakho. Ngiyacela umkhuleko wami mawuphendulwe futhi kwangathi wonke umntwana kaNkulunkulu obiziweyo osebangeni lokuzwa lalapha noma kumbe itheyipu iyoshaya kwangathi ngalezo zikhathi ngiyababiza babe ngabombuso kaNkulunkulu phezu kwezisekelo zokwazi ukuthi leli yizi elembulwayo ukukhanya kokusihlwa makukhanye Baba ngibanikela kuwe egameni likaJesu. Amen. Manje wonke ngaphakathi noma ngaphandle ukholwayo futhi ungakaze wenze ukuvuma kwakho Baba ukuthi usuqedile ngesono futhi uvuna umusa omningi kaNkulunkulu futhi wemukelile kuJesu Kristu ichibi bazobe sebelungiselele ukukubhaphathiza noma ubani ofuna ukubhaphathizwa namhlanje noma kusasa namanje kumbe noma kungahle kube nini. Yena uJabulela Paul ezithupa na niyabona ukuthi luvulwe kuphi manje na senilukholiwe na lathi ubani okholwe ngesikuzwileyo na futhi nengalo yenkosi yembulelwe bani na niyabo kholwani ngokuzwakele bese ke ingalo yenkosi yembulwa ingalo izwi likaNkulunkulu iyembulwa. Nkosi thanda manje kusasa ekuseni ngizozama ngawonke amandla ami ukuphendula leyo mibuzo ngizochitha cishe bonke ubusuku futhi noma ubuningi kakhulu Babo emkhulekweni phezu kwayo ngithola cishe kusukela kweni lodwa kuye emahoreni amathathu ubusuku angizange ngiyolala izolo ebusuku ngaze ngaya ngelokuqala nangelesithathu nqo bengisekutadisheni niyabo. Ngiyabonga izodingeka ngiphendule ngalokhu kunjalo sisondele kakhulu kunoma yini noma yibuphi ubuwula noma yikuphi ukuhlawumbisela noma ukukholwa okunguhafu ngifanele ngikubone kuqala bese kuthi ke uma ngikubona kuzofanele kube sezwini nakho. Uthi kuze kube manje ngomusa kaNkulunkulu ingokuphelele ngithathe yonke kusukela le niyakwazi lokho futhi ihlangane ndawonye thaca kuzofanele kube nguisho kanje Nkosi. Isizathu akusiko kuphela ukuthi kumusho evela kimi ngokumazi iqobo lami kodwa izwi lenkosi linguisho kanje Nkosi futhi nanti izwi ukuthatha lokho anginike khona futhi elihlanganisa thaca ndawonye futhi ngilikhombisa ngakho niyazi iqobolweni ngoyisho kanje Nkosi ngiyabona ntizi ngisho njalo bese kuthi ke isambulo anginika sona esiphambene nalokho noma ubani wethu ake akucabanga ngani siphambene nalokho engakucabanga ngoba ngikaze ngiye kukho kanjalo kodwa manje siyathola kushelela ndawonye ngo futhi yilini na ngoyisho kanje Nkosi ngiyabona yikho impela kade kuyindawo evuleke beqe ngibambe lapho kuze kube yileli hora bese kuthi inkosi ifika bese ilifuqela phakathi ngo kanjalo ngakho niyabona nto liyinkosi ho ngiyayithanda ngiyayithanda ngayo yonke inhliziyo yami. Manje kubulani ni asikwazanga ukufinyelela ealtare abaningana baphakamise izandla zabo manje niyabo utaba lo muntu ngamunye nawe kuyiloko ufuna ukukwenza. Yebo, ihora lisendele kakhulu eduzane, benifanele niphikelele kanzima ngamandla onke. Ningadingeki ukuba nize nidonze, yebo, nje niphikelele. Nizama ukungena, Nkosi, ungangivumeli ngiphume, ungangishiyi ngaphandle, Nkosi. Iminyango iyavala uma nje ngingahle ngikwazi ukungena. Yebo, uNkulunkulu uyovala umnyango ngolunye isuku, wenza ngosuku lekaNowa futhi bashaya umnyango, kunjalo na? Manje kumbulani, iBhayibheli lasho ukuthi emlindeni wesikhombisa, kunjalo na? Abanye balala emlindeni wokuqala, wesibili, wesithathu, wesine, wesihlanu, wesithupha, wesikhombisa. Kodwa ngomlindi wesikhombisa, nakho kuphuma isimemezelo, ukumemeza, umyeni uyeza, phumani nimhlangabeze. Izintombi ezilele zathi awusho ngithanda ukuba namanye alawo mafutha manje umlobokazi wathi nginanele mina uqobo nje nginanele nje uma uwafuna hamba wakhulekele niboni intombi elele manje na bukani iepiskopeliyeni presbyteriyeni lutshela naye yonke into ezama nenkathaza yakho ingukuthi esikhundleni sokuzama ukuthola umoya ongcwele azame ukukhuluma ngezilimi inqaba yawo ikhuluma ngezilimi futhi inamahloni ukuza kuleli bandla ukuba ikhulekelwe ifuna ngize endlini yawo futhi ngiwakhulekele nibiza lokho ngomoya ongcwele lokho ngokukhuluma ngezilimi kodwa hayi umoya ongcwele nebo manje ngiyakholwa ukuthi umoya ongcwele ukhuluma ngezilimi niyazi ngiyakukholwa lokho nebo kodwa kunobumbumbulu kuwo futhi yebo mnumzane izithelo zikamoya ukufakazisa ukuthi uyini izithelo zomuthi sifakazisa ukuthi ihloboluni lomuntu oyilo hayi ixolo isithelo manje qaphelani manje ke uma efika lelo hora lokugcina futhi lapho ngenkathi zingena khona ke zahamba zase zithi awu ngikhole ukuthi senginawo manje ngikhole ukuthi nginawo ya siyawuthola kungcono ngingakusho lokhu niyabonga ngoba kungahle kubange kudideka ngenkathi ngisho ngelinye ilanga uhlwitho ukuthi laliyofika kanjani ngingi manje uma uthi uzokuthatha kulungile bhekisisa kulungile lokho kukuwe
when the sleeping virgin see that thought she was prayed up to come back the bride was done gone
ngikathi intombelele nebo iyacabanga ukuthi yayikhulekelwe ukuba ibuye umlobokazi wayesevele ehambile kwahamba futhi yayikwazanga njengesele ebusuku manje ke ziqale kugakaza iminyango futhi kwenzekani na kwenzekeni na zaphoswa isikhathini sokuhlupheka iBhayibheli lathi kuyoba khona ukukhala nokulila nokugedla amazinyo kunjalo na ukuthi kuzoba nini imfoti dede wethu angazi kodwa ngingi mina kungahle kube yimi nje lapha manje niyabo lokhu yilona ngumcabango wami niyabo ngingi ngikhona ukuthi kusondele kakhulu ngingi usuku ngalunye ngifuna ngizama nje kuhamba ngokukhulu kuhamba ngesizotha ngakho konke ngingakwenza niyabo futhi manje nqane yazi nqa kukhona into eyenzeke namhlanje futhi ngibona into ejize enyu ngivele nje angibange ngisekwazi kuphefumula niyabo belapho yemi lapho lokho kuqhake kuncane kumi khona lapho futhi bekulapha ngiyazi kuyiqiniso ngacabanga oh nkulunkulu ngikwazanga ukusho lokho ngingeke ngakusho lokho ngingeke ngivele nje ngaphuma ekameleni ngaphuma ngeze ngenyuka mfowethu ngacabanga he ngingeze njani na Oh nebo futhi ngingifanele ngiyodoba noma ukuthize noma ngimvana ubunga ungeke nganitshele nebo ngakhozi lesikhathi simnyanda zinazo na ebonge inkosi amen nebo sisezise sikhathini sikhulu kakhulu nebo ngokuba inhliziyo yami igcigcime njabulo nokujabula Kodwa uma ngicabanga ngalelize ngezingulungwane engaziyo ukuthi ilahlekile zisibekelwe ithunze elimnyama imvungamo khona ke inhliziyo yakho iyopa nje ungenze njani na ungenze njani na Yamuzo nje umoya ongcwele memeza enhlizweni yakho njengokuthi kufanele ukuthi bekusenkosini yethu ngenkathi ibuka ngale Jerusalema abantu bayo uqobo nebo yathi Jerusalema Jerusalema bengithanda kangakanani ukuthi ifukamela njengesigugukazi sifukamela amazinyana azo kodwa alivumanga nizwa nje umoya ongcwele uthi bengithanda kangaki ukunibutha nebo kodwa anivumanga nebo
We're
Sisi khona lapha kwenye into bangani noma ngabe kuyini uNkulunkulu yazi akukho umuntu waziyo ukuthi kuzokwenzeka nini lokho kuyimfihlo akukho umuntu waziyo ukuthi kuzokwenzeka nini kodwa uJesu wasitshela ngani bone lezi zinto zonke lezi zinto njengalokho nje engiye kukho ngiqhathanisa noPawu lwesithupha kulokho akusho kuMathewu amashumi amabili nane manje khumbulani ukuthi wathini ngani bone lezi zinto zifika ukuba ziqale ukufezeka khona ke isikhathi siseminyango bethizani lona impela ivesi elilandelayo amavesi engamashumi amathathu amashumi amathathu nelamashumi amathathu nanye njengoba kwehle njalo elamashumi amathathu nambili amavesi amashumi amathathu nantathu wathi futhi uyakuthuma izingelosi zakhe emagumbini amana amazulu emimoyeni yomine ukubutha abakhethiweyo bakhe kunjalo na wathi manje fundani manje khumbulani wama khona lapho akazange aqhubeke emva kwalolo Pawulu esithupha akazange asho lutho ngolwesikhombisa washo olokuqala olwesibili olwesithathu olwesine olwesihlanu nolwesithupha kodwa wama lapho akazange aphathe ngani noma yini ngalo bhekisisani into elandelayo ayisho manje fundani umfanekiso niyabo wayeseke eqale ngomfanekiso wathi lezi zinto ziyakuba khona uphendula leyo imibuzo emithathu kuyoba yini lezi zibonakaliso na futhi siyoba yini sibonakaliso sokuza kwakho na siyoba yini sibonakaliso sokuphela kweze na nolwesithupha lapho kwakungukuphela kweze Nokubetha kwengelosi esikhombisa waphakamisa izandla wayesefunga yena ubhila kuze kube phakade naphakade ukuthi akusayi kubakho isikhathi umhlaba uzala omusha usuphelile futhi nakho sikhona khona lapha eminyango ngiyathuthumela futhi ngifanele ngeze njani inkosi na yini enye ngingayenza nani yabo Futhi manje ke ngicabanga nje ngokubona leyo ndawo nalabo bantu abathandeka kakhulu ngama lapho ngizibuka mina uqobo ngase ngicabanga oh uNkulunkulu ngani baba ngeke bakugeje lokho ngifanele ukubafuka ngifanele nje ukufinyelela phansi kwizetha mele bese ngibathola bese ngifuka ungeke kwenze lokho futhi yakho ngeza uma ubaba wami ngamtonzi kodwa nathi induduze yodwa sinayo konke ubaba ngiphekho na kuyakuza kodwa bonke abange nalezo zihlangano bethembele kuzo kanjalo nebo futhi wadukisa wonke lo wayephila phezukwazo owakhile emhlabeni abamagama abo engalotshwanga kuleyo ncwadi yokuphila yodlu elihlatshiwe kusukela kusekeleni kweze oh hey Ngakho nebo kuyinto edabisayo into kuphela ungayenza ngokunje nje sala nezingqo bekisizani nje noma yini athi yenzeni bese ke kwenza lokho nebo noma yini athi yenze kwenze lokho futhi ubuka phandle labo bese uthi oh hey benza lokho manje ke ho njeku aniqondi ukuthi kungubunzima obunjani manje ngifuna ukusho lokho ngikhola ukuthi amatape acishiwe inqwaba yabantu ithi 40 Branham nenkonzo yalelo hlobo ngifanele ngibhekisise ngoba abantu bathatha lawo matape nje futhi nje bazama ukwacosha abe yizicucu niyazi Ngakho ngenkathi bethi 40 Branham besifisa sengathi bezine nkonzo awukwazi okushoyo wena qiniso nazi ukuthi kuhamba nani mfowethu dadewethu oh hey
and the responsibility when you got people
Nomthwalo uma unabantu lenga kuloko kushoyo kubulani uma batshela ukuliphutha uNkulunkulu uyobiza igazi labo ezandleni zakho manje ke ucabanga ngaloko kuyinto enamandla sabekayo ngakho uthandeka thanda uJesu ngayo yonke inhliziyo yakho nje follow yibalula ungazami izami neze ukucabangela noma yini yibalula nje phambi kukaNkulunkulu sizathu ngenkathi uzama kakhulu ukucabangela lezi zikhathi uqhela kakhulu kuye nebo vele umkholo kalula nje uthi manje awu uyofika nini na Uma efika namhlanje kulungile uma efika eminyakeni ngamashumi amabili kusukela manje uzaloku kulungile ngizohamba nje ngendlela engihamba ngayo ngayo manje ngimlandela Nkosi uma ungangisebenzisa noma phi ngilapha Nkosi uma kuyiminyaka ekhulu kusukela namhlanje uma abazukulu babazukulu 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 bami besalokhu bephila ukuba bakubone kufika maku Nkosi angazi ukuthi kuzoba nini kodwa mangihambe kahle nje namhlanje nawe nje niyabonga ngifuna isizathu ngiyovuka ngalolo suku ngokufanayo nje njengoba ngathatha isihlwathe esincane ndawondawo ngiza ngehla lapho leso sikhondle sikazimulayo ngaleya lombuso kaNkulunkulu lapho lapho bonke abadala beyobabasha lapho izingubo ezinde ezimhlophe sezivele zigqokiwe abesilisa labesifazane guqukile ngobuhle bona impela ubungcwethu bowe bowe wesilisa muhle no nothandekayo wesifazane bemi lapho kubo bonke ubuhle nomumo wentombi nensizwa bemi lapho futhi ngeke neze baguga ngeke neze baba nesono ngeke neze kwaba noma yini yomona noma inzondo kumbe noma yini ohe ngicabanga ukuthi amatape acishile manje futhi nginemizuzu nje cishe emithathu noma emine ngifuna ukukhuluma nani ngabe kulungile na manje lokhu kuqondene nami nje yabo isizathu kusasa ngingi lokho kuzoba kukhulu kakhulu ngicabanga ukuthi nje kungcono ngikusho manje yabo engizokusho ngi lokhu ngokwenu nje manje nje benginiyazi nginenkosikazi engiyithandayo nalongo mida futhi ngangingeke ngisho ngishade nayo ngenxa yothando lwami lomngami wokuqala futhi nokho njengoba ngangimnakekela kakhulu ngangingeke ngishade nayo ukuba kwakungesuye uNkulunkulu owangitshela ukuba ngikwenze futhi niyayazi indaba yakho ukuthi waya kanjani kuyokhuleka nokuthi mina ngenza kanjani waye sengitshelake khona impela ngifanele ngikwenze futhi hamba umshade nesikhathi esiyizoduso sokukwenza ukwesifazane othandekayo futhi uyangikhulekela kulobu busuku futhi ngakho manje ngelesishiyagalombili nqo ekhaya cishe uyakhuleka manje manje qaphelani ngolunye usuku wathi kimi wathi Billy wathi ngivula nje ukubuza umbuzo ngezulu ngathi kulungile meda kuyini na wathi uyazi ngiyakuthanda ngase ngithi ya kwakusemuva kokuba impela lokhu kwenzeke enhla lapha wathi uyazi ukuthi uHope wayekuthanda naye ngathi ya wayesethi manje wathi ngicabanga ukuthi bengiyoba nomona wathi kodwa uHope wayenjalo wayesethi manje uma sisifika ezulwini futhi uthe umbonile lapho ngathi wayelapho ngibonile ngibonile kabili lapho ulapho ngilindele ukuba ngifike kanjalo unjalo noSharon ngibonile ngokufanayo nje njengoba ngibuka wena ngibonile lapho ngase ngithi wathi aw manje uma sasifika lapha ya wathi imuphi ozoba ngomkakho na ngathi nobabili akuzi kuba bikho niyabo nokho nobabili niyoba yibo wathi angiqondi ngathi manje sithandwa hlala phansi ake ngikuchazele ukuthize ngathi manje ngiyazi yangithanda futhi uyazi ukuthi ngikuthanda kanjani nezinhlonipho nokukwazisa manje isibonelo nje ukuba ke bengiqokile ngaye ezantsi nedolopa futhi isifebe sithize sincane sihle ngempela futhi sifike bese singigaxa bese sithi ho futhi Branham ngikuthanda ngempela siqala ukungigaxa futhi singigona ubungacabangani na wathi yangicabanga ukuthi bengingakuthanda kahle ngempela lokho ngase ngithi kukhona ngifuna ukukubuza khona uya ubani umthanda kudlula bonke ukuba bekungena lamanqamu mina noma inkosi uJesu na manje lowo nje ngumndeni uxoxa wayesethi inkosi uJesu wathi yebo Billy njengoba ngikuthanda kakhulu kangaka kodwa ngaphambi kokuba ngiyeke yona ngingayeka wena ngathi ngiyabonga sithandwa ngiyajabula ukukuzwa usho lokho manje ngathi manje ukuba ke lo wesifazane omncane ufanayo ubengenyukela kuJesu bese emgaxa athi Jesu ngiyakuthanda ubungacabangani ngalokho na wathi bengingakujabulela lokho yabo kushintsha kusuka othandweni lwezithandani ifiliyo kuya othandweni lukaNkulunkulu iagapao niyabo uthando luphakeme kakhulu niyabo futhi ayikho into kuthiwa yindoda nomfazi njenge nokukhulisa abantwana konke akusekho ubunini besifazane nesilisa izindlala zonke zibonke bafana lapho niyabo akukho kwakho kuseko niyabo akukho izindlala zocanze ntobo lutho ntobo niyabo nje uyi yebo umnumzane sicabange wena nje ungenandlala ocanze isizathu sokuba zifakwe kithi kungukuba siphinde sicwalize umhlaba niyabo kodwa lapho ayiyikuba khona lapho akuyikuba khona ndlala yowesilisa noma yosifazane chabo kodwa umumo wobungcweti bukaNkulunkulu uyoba lapho kunjalo impela kodwa siyoba ngaboqobo ngokweqiniso akukho thando efiliyo nhlobo konke uthando yagaphawo niyabo ngakho ke unkosikazi akayikuba nje ngaphezu kokuthi uyinto ethize encane ethandekayo engeyakho futhi yena ningowomunye nomunye ayikho into kuthiwa yi qhabo qhabo akukho ngisho niyabo ingxenye yefiliyo ayikho ngisho nalabo nhlobo niyabo kungebekho nto enjengomona ayikho into engaba nomona ngayo ayikho into enjalo lapho awuyazi neze into enjengaleyo niyabo futhi nje insizwa nezintombi ezithandekayo ukuba ziphile bese kuthi ke kamuva wathi sengiyakubona manje Bhili ngathi ya ngifuna ukunitshela into encane eyenzekayo leli kwakuyiphupho ngangilele futhi angikaze ngikusho lokhu ngaphambili ngaphambi kwabantu ngakusho kubantu abathi ababe babili kodwa angaze ngaphambi kwabantu ngaphambili ngokwazi kwami ngaphupha cishe inyanga emva kwalokho ukuthi ngangimi ngolunye usuku futhi ngangibukela isikhathi esikhulu esasi hhayi ukwahlulelwa manje angikholwa ukuthi ibandla lize lifike kukho ngiqonde umlobokazi liya ekwahlulelweni kodwa ngangilapho ngenkathi imiqhele wawunikezelwa niyabo nesikhulu esikhulukazi sihlale sobukhozi sihlezi phezulu lapha nojesu nengelosi ebhalayo nakho konke yayimi lapho futhi kwakunezinto ebhizi zesitezi okunjengazo kwehla ngapha zezinyo lendlovu elimhlophe zehla isiyingi senza izwe lonke libonakala ngazikhathi zingi kanje futhi kwaphuma ukuze kuthi sonke lezi sixuku esikhulu esimi phandle lapho sikwazi ukubona okwakwenzeka futhi ngangime emuva ngale le emuva eceleni futhi nje ngangimi lapho ngingenawo neze umqondo wokuthi ngangidingeka ngihambe lezo zithebhisi ngangimi lapho ngangibona ingelosi ebhalayo yayibiza igama elithize bese ngazi ngilikhumbule lelo gama ngabuka futhi emuva le phandle lapho nako kufika umfowethu ehamba nodade benyukela kuwe kanjalo ingelosi ebhalayo imi lapho eceleni kukaKristu iphupho nje manje futhi ngangibukela legama labo lalilapho lafunyana encwadini yokuphila yayibabuka ibe ngami bese ithi kwaba kuhle enceku yami enhle nethembekile manje ngena phakathi ngabuka emuva lapho ababeya khona kwakukhona yize elisha nezintokozo yayisithi ngena ezintokozweni zenkosi ebinge yakho selokhu kwasekela yize nebo futhi yo ngacabanga babehamba bedlule lapho futhi babona nane futhi nje bethokoza futhi benqamula izindaba nezindawo ezinkulukazi kodwa ngacabanga oh lokho kumangalizi yini uthumo haleluya nje ngixhuma phansi laphezulu bese ke ngize linye igama libizwa ngicabanga oh ngiyamazi ngilapho nange hamba lapho ngimbukele kanjalo ngene izintokozweni zenkosi yami enhle ne oh ngithi akadungise uNkulunkulu akadungise uNkulunkulu ngithi nje sibonele nje njengokungathi bathi Omen Neville niyabo bese ke ngithi lo kumfowethu Neville omdala nango niyabo futhi nango eza iphuma esixukwini uyenyuka manje uthi ngene ezintokozweni zenkosi elungiselelwe wena selokhu kwabaphambi kokusekelwa kwezwe ngena phakathi lo mfowethu Neville omdala vela gukuke futhi nje yaqala emuva phakathi lapho nje edaziluka futhi empompoloza fana ngivele ngimemeza bese ngithi uThuma kuNkulunkulu ngimi ngapha ngedwa nginezikade zimnandi ngibukela abazalwane bambe ngena ngengelosi ebhalayo yamalapho yayisithi William Branham angizange ngicabange ukuthi ngangizohamba kulokho ngakho manje ke ngangesaba ngacabanga ho he ngabe ngizodingeka ngenze lokho na ngakho ngahamba ngihamba ngezinyawo ngehla lapho futhi nje wonke umuntu engimbambatha yebo mfowethu Branham uNkulunkulu kubusise mfowethu Branham bengibambatha lapho ngihamba ngedlule sicukwini sikhulukazi sabantu nabo bonke befinyelela futhi bangibambathe kanjalo uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise mfowethu ngakuhamba ngathi ngiyabonga njengokuphuma emhlanganweni noma into ethize niyazi futhi ngangizodingeka ngihambe lezi zijebhisi ezinkulukazi zamazinga endlovu ngaqala kuhamba ngenyukele lapho futhi lapho nje ngenza isitebhi sokuqala ngama ngase ngicabanga ngambuke ebusweni ngacabanga ngifuna ukumbuka kahle ngapha ngase ngima izandla zami zazi kanje ngeze into ethize ithi nyelele engalweni yami lapha kwakuyingalo yomunye umuntu ngaqalaza futhi nakho kumi uhope lawo mehla amnyama amakhulu nalezo zinwele ezinsundu zilenga zehla zayoshaya emhlane wakhe embethe ingubende emhlophe engibuka phezulu kanjalo ngathi hope ngezwa into ethize ishaya lengalo ngaqalaza futhi kwakukhona umida lawo mehla ansundu ibuka phezulu nalezo zinwele zimnyama zilenga zibheke phansi embethe ingubende emhlophe ngase ngithi mida base bebukana niyazi kanjalo babe nginabo basezingalweni zami nakhu sahamba siya ekhaya ngaphaphama wo ngaphaphama futhi ngavuka ngase ngihlala phansi esihlalweni ngase ngikhala niyazi ngacabanga wo uNkulunkulu ngithemba ukuthi lokho kuza kanjalo bobabili bexhumene nami empilweni futhi bezala abantwana nezinto ezinjalo futhi nakhu lapho esikhona sihamba siyongena ezweni elisha hey lapho kungukuphelela nayo yonke into qhabo lutho oh kuzoba yini emangalisayo ningayigeji ningayigeji ngomusa kaNkulunkulu yenzani konke ningakwenza nalokho kuyoba kuNkulunkulu ukunakekela konke kwakho
then
yamthanda Asilicule futhi ngayo yonke inhliziyo yethu manje siphakamisela amehlo ethu kuNkulunkulu ngiyamthanda ziphezulu emoyeni futhi edumisa uNkulunkulu ingaleso sizathu bengilibele lapha esikade sinje ngingalitshela ukuthi ingezani bengikhuluma ngomede nabo nokuthi bengibukela ukubona ukuthi yini bengilokhu ngiqaphela lokho kukhanya kushaya indingilizi kuye emuva nabambili kwase kuhamba futhi kaleka phezu kwakhe ngacabanga yilokho-ke wo akumangalisi na Tada manje nezinhliziyo zethu
just think of his goodness and mercy.
Abangani ngobubele bakhe nje nezihawu. Niyabona ukuthi kungcono kakhulu kangakanani na. Amen. Yilokho-ke manje hambani niphile. Amen. Musa kaNkulunkulu bonakele kini ukuniphilisa. Amen. Emthini wasekhalvari. Oh, udumo kuNkulunkulu. Ngiyamthanda. Lungile umlusi wenu. Nge ngilesishiya galulunye kuye ligamenxe lesishiya galulunye ngilesishiya galulunye ngqo ndawo ndawo phakathi lapho qalani ngilesishiya galulunye ngizoqala ligamenxe lesishiya galulunye.